Blog Talk Radio.
Abanyarwanda,
yego,
gatatu
yego yego yego
tukanumvira utwa nakorande
babashuje nshuti muteza amatwi radita huka ndagira ngo mutwihangane gato dufite akabazo ka tekinike hari platforme zacu tutari connecte mutwihangane rero kuba ari kuri block talk radio mutwumva dukemura ikibazo kindi kuri izindi platforme abadukurikiye kuri Facebook kuri YouTube ntabwo batwumva turebe ikibazo cyavutse mutwihangane turi muri studio ntabwo turi kure turaje tubaganize kuri uyu mugoroba nimugiye kure rero nawe mukanya katarambiranye
umutekano w'abantu ndetse n'ibyabo ububanyi n'amahanga yemwe buboneye ku banyarwanda itahuka ry'impunzi yemwe naryo ribe mu cyubahiro
ahubwo rero arahene ihuriro nyarwanda ku isonga mu guharanira impinduka mu Rwanda yegoye
dore kaje karogane namwe turari nyeri joro turi dore kaje dore kaje karogane namwe turari nyeri joro turi
kurandirwa bisabyo sereka abanyigimba n'umuhungu wa Rent Uhuriro Nyarwanda mpambura imana mbyutse ubukombe ni impamo y'imana ndabarahije
RN Tero Rwanda National Congress muri mwe hari abayumva batazi n'intego zayo intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda RN iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi iya kabiri amajyambere arambye kandi asange ya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo ya kane umutekano w'abantu b'ibyabo ya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye ya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro
RNC Viva Viva RNC Viva Viva
Dore na
n'inkingi y'amahoro mu banyarwanda amizero rukumbi y'abanyarwanda bavugurwa gasabo
yego naho na
tukanumvira utwa nakora ndebe twese biratureba
ari ikishema cy'abanyarwanda icizere cy'abanyarwanda yego
imbaga y'inyabutatu
yego yego yego
tukanumvira utwa nakora ndebe twese biratureba
baramukije nshuti muteza amatwi radita huka ivugira Washington DC turi ku gatatu ni tariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2021 muri kumara cyangwa ndayizeye mutwihangane kuri retari twagize akazo ka tekinike muko mubizi mba nifuza ko buri wese wakurikirira basha gukurikirikano cyacu twa dufite ibibazo bya tekinike byo connectinga platform zose mukurikirana ibiganiro byacu Jye mugoroba ariko ndizera ko mutwumva mwese irya no hino nubwo bifasha umwanya wo gukemura settings nyine kugira ngo bibashe kubageraho mwese turizera ko muri amahoro kuri mugoroba ndagira ngo mbaye ikaze mu kigano cyacu cy'uyu mugoroba uyu mugoroba rero gahunda turajya mu kigano cy'ubucamanza n'amategeko bitewe n'izindi gahunda mfite ejo ntabwo kigano cya guteganya kuboneka ejo kizaboneka ku mugoroba Ejo ariko dufite ikiganiro cy'ukumanywa cy'ubukene mu baturage ariko bari musanzwe mukuri ikiganiro cy'ubucamanza n'amategeko turakivugaho uyu mugoroba dufatanye no kuzina ingingo n'insanzwe babwira ku wa gatatu bikabirebye kongera kubana namwe rero ndi kumwe na Maître Valentin Akayezu mumenyere buri wa kane ngira ngo mushimire kubera notification ku munota wa nyuma kugira ngo tubane kuri mugoroba bitewe n'uko ejo bitazashoboka Maître Valentin muramura komeye
Turakomeye Serge yari yatambutseho iminsi mu cyumweru gishize ntabwo byakunze kubera ya makarito ya makarito Dr. Himbara yavuze ko ariyo asigaye yinjiza menshi mu Rwanda nubwo bayasebye ariko urumva ko afite akamaro turakomeye
nabwiye abanyarwanda nyine ko bajya babyihanganira kuko hari igihe amakarito nyine biba ari ngombwa kuyaterura umunaniro ndetse ntiyabura n'abirantega nyine zizamo ku buryo abantu bavuga bati ikiganiro kiriye cya Valentin buri wa kane nyine batikiriye mu Rwanda batikiriye ikiganiro cya Maître Valentin ariko barabyumva iyo bibaye ngombwa nyine bumva ibindi biganiro ariko birumvikana reka ngushimire ko waje kuboneka kuri mugoroba n'umwanya tugize wo gutakaza ariko duhite dutangira tudatinze
nta kibazo rwose
urakoze cyane reka ntangire nshimira abakunzi baraditsaka rero mu gihugu cy'u Rwanda ku by'umwihariko kuko nibo ba mbere baza kwifatira mu byo tuvuga n'ibyo dukora nibo batabaza bati impinduka regera harererwa ntabwo izanwa ni no kubashima umuhate bashyiraho no kudacika intege duhereye ku butegetsi bwa FPR Inkotanyi aho bugeze abanyarwanda ubundi bari bakwivingapu ni nabyo uri butuganiza uyu mugoroba rero uratwereka uburyo urwego rw'ubucamanza rwinjiye mu murongo wo gukandamiza abanyarwanda rwabaye igikoresho cyo gukandamiza bene gihugu iyo ngingo niyo turi buhereho tukaganira mu buryo burambuye mfite ingingo ya kabiri turi buganireho tureba ku ngabo z'u Rwanda special forces zirimo kujya muri Congo abaturage bari hariya kuri Goma bafite intabaza tubaza kuganira nabo cyangwa twanaganira nabo bimwe bari hariya tubabwira uko ikibazo giteye turaza no kugaruka gato kuri Minisitiri w'Umutekano uko bwije uko bukeye turabona amakuru atandukanye abadukurikiye kuva ku wa gatanu abakurikirano cyanjye ejo nagiye mbona amakuru ava mu gihugu cy'u Rwanda mu nzego z'umutekano nizo ngingo rero eshatu dufite kuri mugoroba iya mbere turareba ubucamanza bw'u Rwanda bwabaye igikoresho cyo kwimakaza nyine ubutegetsi bw'igitugu iya kabiri ni kuri zirangabo z'u Rwanda special forces zirimo kuganira muri za Rucuru na Masisi iya gatatu ni komanteri mu magambo yahinnye kuri birabira ya Minisitiri w'Umutekano sinzi niba hari ikindi wifuza ko twakongeraho kuri mugoroba ariko nibyo twari dufite kuri gahunda
ndumva bihagije birahagije ibyo ngibyo
reka rero dutangire ku ngingo ya mbere ari ingingo nyamukuru nyine ku kiganiro duteguriye izo zindi zaza kuza kumugereka ku musozo nyine dusoza ubucamanza bw'u Rwanda nahera nanga mvuga nti umwe muri bagenzi bawe yabaye umuvugizi wa guverinoma wungirije mukuru arinda mwarakoranye mukuru arinda uramuzi ari mukuru arinda yagizwe umuvugizi wa guverinoma wungirije aje agiye kunganira Inkotsa Macron Yolanda wari umaze iminsi ari kuroza sinzi muri strategi uko bimeze buriya mukuru arinda ni umufrancophone bari ko twabyita ni umufrancophone yize muri sisteme ya francophone Yolanda Macron n'umwangrophone buri abararege bavuga bati reka dushyire muri primatire abantu babiri b'abagize ubwa guverinoma bazaya batangaza ibikorwa bya guverinoma nabonye usa nkaho wabibonye bona hari comment ngufi kuri izi mpinduka cyangwa kuri iki kintu wabonye nk'umuntu wahoze mu rwego rw'ubucamanza bagiye ko umuvugizi wa guverinoma wungirije
ya mukuru arinda na ndamuzi mu rwego rw'ubucamanza ariko ntago nigeze nkorana nawe bya hafi nubwo nawe anze dayeri ariko nge muzi akiza mu 2004 azagirwa umushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Nyarugenge nyuma za kuzamurwa jya mu bushinjacyaha bukuru gukorera ku biro donc kuba umushinjacyaha ufite ububasha ku rwego rw'igihugu ariko akaba yaraje kumenyekana cyane mu rubanza rwa Victoire Ingabire niho ngira ngo yamenyekaniye nta bintu byinshi navuga mu rwego rw'ubucamanza azwiho cyane azwi nyine nk'umuntu wari umucuranzi umuririmbyi bo ikindi cyari kizwi nuko yasezeye
ubwo ako gaciyemo kwezwa ko ari umuntu w'umucuranzi w'umuririmbyi ni na manager wa igisupusupu ni manager w'igisupusupu majyane kuriya rero urumva manager nawe igisupusupu nawe abonye manager wayo yamwegera mu gihugu
ya ritsinze katurebe ko hari icyo azongera kumumarira simbizi yari yasezeye mu kazi mu rwego rw'ubucamanza za uko bivugwa na bamwe ababizi ku mpamvu z'umuryango hano mu Buholandi ariko ubwo abonye ahari ari ngombwa gusubira hariya n'abamuhamagaye nabo wenda babonye ko ari ngombwa ubwo sinzi igishyashya nta gishyashya yitezweho bazajyana hariya ntacyo nta ya ni wa murongo wa propagande usanzwe azajya gukoreramo nkuko n'ubundi yari asanzwe abikora mu rwego rw'ubushinjacyaha ndumva hari igihe yigeze kuba umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha niba ntibeshya ni propagande
wabaye umuvugizi warwo ahubwo wenda ukiri aha utekereza iki kuba urubanza rwa Victoire Ingabire yararushyizemo propaganda akandika igitabo akajya kurusobanura beyond y'uko urubanza rwagenze n'ubu nawoze mbona abantu bagarura kava y'igitabo yanditse cyane ruba n'urubanza navuga yuko rufite impact muri politiki y'u Rwanda bitewe n'uko uko umunyapolitiki Ingabire abanye na Leta y'u Rwanda uko ari mukuru arinda yarwitwayemo n'uko yagiye arusobanura ajya no kurwandikamo igitabo nakubaza ni nkawe wabaye umucamanza nawe turimo kuganira kuri uyu mugoroba ukeka yuko ari byamuhaye relevant yo kumenyekana cyane cyangwa no kwigaragaza kuri uriya rubanza mu magambo ye
urabona dosiye ya urubanza rwa Victoire Ingabire buriya muri kiriya gihe rwari ruremereye leta nk'uko tuvuga nk'uko tubibona ko urubanza rwa Rusesabagina narwo rumaze kuremerera leta wenda aho bitandukaniye n'ibihe kuko biriya bihe wenda twavuga ko mu rwego rwa diplomasi hari ukuntu ibihugu bikomeye byari bikibona ubutegetsi bwa Kagame bigasa nk'ibi ibyirengagiza cyangwa se nk'ibireba ku ruhande noneho ubungubu noneho kuri ka Rusesabagina ho ibintu byarahindutse njya mvuga yuko Kagame ntabwo akiri wa mwana urira bakamwongeza umuheha icyo gihe cyararangiye politike mpuzamahanga irahinduka hazama abakteri bashyashya n'inyungu z'ibihugu nazo zirahinduka ku buryo ntabwo ari umuntu bigaragara ko agikenewe cyane muri politike mpuzamahanga ari nayo mpamvu tubona yuko ruriya rubanza rwa Rusesabagina rumuremereye cyane nibwira ko igihe bamushimuta batatekerezaga ko byagira imbaraga zifite ubungubu ibyo ntabwo ari byo twaje kuvugaho gusa twari ukugira ngo tuvuge kuri ako kantu wari uzamuye ku rubanza rwa Ingabire. Urabona Ingabire yaje mu mwaka w'2010 aza hasigaye donc aje kwiyamamaza akira ibibazo, ariko yaje cya mbere nk'umunyepolitiki uje mu Rwanda guhangana n'ubutegetsi bwa FPR. Icyo icya mbere cyari umunzani ukomeye kuri buriya butegetsi. Ikindi cya kabiri, Victoire Ingabire yari umugore, yaje donc iyo aspect ya gender nayo cyari ikintu gikomeye, kuko ni ibintu abantu badakwiye kwirengagiza mu gihugu cyitwa Congo cyahaye ijambo umugore. Noneho Victoire aje nk'umunyepolitiki uvuye hanze uje kwandikisha ishaka rye kugira ngo ajye mu matora, ariko kandi asa nk'umugore. Ibyo bintu byari bifite icyo bisobanuye. Rero igisubizo cya buriya butegetsi nacyo ubona ko bya donc bwabaye nk'ubureyajisa mu buryo burenze, ariko nanone bukabije butarimo kwa kwihangana cyangwa se kwa gushyira mu gaciro. Ari nayo mpamvu tubona ko urubanza rwagenze kuriya Victoire araburanishwa mu nkiko z'u Rwanda, tubona ko bigenze uko byagenze, ariko ajya mu rukiko nyafurika rurengera uburenganzira bwa muntu. Ikibazo cye cyavuzwe muri Parlement Européen naho byagiye bivugwa, kikomeza kugaragara mu maraporo atandukanye, kandi na n'uyu munsi aracyari kuri tere. Bamuburiye ibyaha, ubona ko baba bashaka kumwizora ngo bamushyire ku ruhande, bahora bakora ibishoboka byose. Rero urumva icyo kintu, iriya icyo gitabo navuga ko ni igitabo se nta bundi bumenyi bushyashya burimo, nta bwenge burimo, ni bya bitabo byandikwa gusa mu mwuka wa propaganda. Ufashe igitabo mukuru arinda yasomye, sindagisoma, ariko ni imagine ibyanditsemo, nta bwenge, ntabwo ari ibintu bigeneratinga knowledge, nta knowledge bizana, ahubwo ni bya bintu gusa byo kuza muri iyo gahunda ya propaganda y'ubutegetsi. Nta kindi kintu kizima kirimo. Rero abakorera FPR gutyo irabahemba nyine, ubwo nawe ibyo yahawe n'ibyo bihembo nyine navuga kwaba yakoze imirimo imeze gutya.
Ntabwo tubitindaho, gusa nakubaza nti ukeka uko ubitekereza, ese byari ngombwa ko akimara kuva muri uriya mwanya ikintu cya mbere akize imbere ari ukujya kwandika igitabo, cyangwa kuko wasobanuye ko urubanza rwari ruremereye byari ngombwa? Kubera iki n'uyu munsi bikimukurikirana usanga yisobanura ku mbuga nkoranyambaga, aho ageze mu bantu muri komunote z'Abanyarwanda, aba yisobanura ko habaye a fair trial, urubanza rwaciye mu mucyo? Kubera ikibona bisa nk'aho byamukurikiranye kuri iriya dosiye, kandi nzi ko abacamanza mufite amadosiye menshi, urubanza rukaba patikirari rusa nk'aho ari umusaraba kuri we.
Icyo agenda yidefanda ngo rwaciye mu mucyo, cyo ntagihari, kuko urubanza rwagiye muri Cour Africaine de Droit de l'Homme irabigaragaza. Iyo fair trial rero sinzi aho ayikura, ni bya bindi nyine ngo by'Abanyarwanda bavuga ngo nta nkumi itigaya, ariko urukiko ruri ku rwego mpuzamahanga rukurikije standard mpuzamahanga z'imiburanishirize rwagaragaje inenge zikomeye ziri muri ruriya rubanza. Ibyo rero nayita fair trial ni ibyo nyine byo kutigaya. Ariko jyewe nshobora no gutekereza ko yasezeye mu kazi, ariko biba ngombwa ko wenda ashobora kwandika, ntabwo mbizi, ariko nshobora gutekereza ko ashobora kuba yaranditse kiriya gitabo mu rwego rwo kugira ngo akomeze kwibukwa atibagirana. Donc akomeze yibukwe atibagirana, kuko yashoboraga gusezera mu kazi akajya ahantu agakurikira umuryango ku mpamvu z'akazahuri, agasa nk'uwibagiranye, byamunanira yagaruka ntibukwa. ariko urabona nyine muri rwa rwego rw'abantu bakorera ubutegetsi muri buriya buryo, icyo gitabo navuga ko cyabaye nk'igisova isura ye. Niko twabonye ba Pierre Damien Habumuremyi ava muri gereza ngo yanditse igitabo iki, niyo mikorere, niko twabivuga. ni bya bitabo ugiye kubisoma kuko ubundi umwanditsi aba contribuwa kuri science donc abatanga contribution ku bumenyi ariko twebwe ikibazo ikibabaje ari muri kiriya gihugu ni uko abantu bandika ntago baza muri iyo logique yo gukontribuwa ku bumenyi ahubwo ni logique yo kujya kudiviniza ubutegetsi ko ari ubutegetsi bw'igitangaza bwagize gute binatesha agaciro ibyo bavuga cyangwa se binatesha n'agaciro umwanditsi w'ubwe ku giti cye ni muri iyo sense nabivugamo
kuko wabonye ko ibinyamakuru byanditse bimwe ku mbuga nkoranyambaga bagiye bamugaragaza kuri iyi foto urimo kubona y'igitabo yanditse kigaragaza nyine ngo ninde wamanipiye proses mu Rwanda ni ibintu nagiye mbona ariko numvaga ndi bikubazeho nk'umucamanza korege we mwakoranye sampuritare reka twigire ku ngingo zacu rero twateguye kuri mugoroba hari abahise banyandikira bambwira bati Yolande Macron ntabwo ari umwangurofone hari umwe ngo ati ni umufrancophone Yolande ni francophone ni umuzerwaze ntabwo nari mbizi barakoze cyane rero nuko mba numva avuga ibyongereza byinshi cyane ntari numva avuga igifaransa ntabwo ndamwumva avuga igifaransa numva avuga ibyongereza byinshi ubwo murakoze cyane kuba mudukurikiye muba mufite ibyo mutwunganira kandi birakwiye cyane reka twinjire rero kuri teme y'uyu mugoroba uko yiteguye ijambo ryanyu
reka turebe urwego rw'ubucamanza mu Rwanda kuko twatangiye tuvuga ko uko ruhagaze uyu munsi rumaze kuba igikoresho rwose kigaragara cyo kwimakaza igitugu mu Rwanda kaba ari ibintu bibabaje kuko ubundi constitution y'u Rwanda iyo uyisomye ivuga yuko urwego rw'ubucamanza ari umurinzi w'ubwigenge n'ubwisanzure bw'abanyarwanda donc la liberté et les droits fondamentaux z'abanyarwanda urwego rw'ubucamanza nibwo murinzi wabo mu kanya nahoze nkurikirana ikiganiro wagiranye na Muzehe Chondo ejo bona mwagaruyeyo mo indahiro y'uriya mugabo warangeje ubundi kuba ministre w'iriya minisiteri y'umutekano nkurikira mu ndahiro muri constitution avuga ngo ndahiriye ko nzabungabunga uburenganzira bw'abanyarwanda n'ubumwe bw'abanyarwanda biratangaje kuba biri mu ndahiro ariko imikorere y'ubutegetsi bwo mu Rwanda y'inzego zose ikaba igaragaramo kutita ku bikubiye mu ndahiro abari mu myanya yose aba mu nzego z'ubucamanza cyangwa se n'izindi barahira kuko ibyo bintu birandi biragaragara mu ndahiro abategetsi babarahira mbere yo kwinjira mu myanya ko bazabungabunga uburenganzira bw'abantu ariko noneho abo bose bajya mu myanya bose n'inzego zose zirimo zirakoreshwa ahubwo mu guhonyora uburenganzira bw'abanyarwanda noneho ikibabaje urwego rw'ubucamanza noneho rwagombye kuba umurinzi wabwo ubwo bwisanzure n'ubwigenge bw'abanyarwanda nabwo bwamaze guhinduka inyundo yo kubahonda reka mvuge njya mvuga yuko ahubwo inkiko imikorere yazo yamaze kuzihindura irindi donc ni tombo ni graveyard of human rights naho babuhambi uburenganzira bw'abanyarwanda donc inkiko zahindutse irimbi ry'uburenganzira bw'abantu nta hantu kugeza uyu munsi ntagushobora kuvuga muri izi nkiko z'u Rwanda ngo ugaragaze urubanza kuko abantu bashobora gufatiraho icyitegerezo bavuge bati umucamanza w'umunyarwanda ari positionnyano muri uru rubanza yafashe icyemezo kidasanzwe cyo kurengera kigaragaza ko koko yari mu murongo wo guharanira cyangwa se wo kurengera uburenganzira bw'abantu nta ubwo izo manza ntituzigira nizibaho abo bacamanza bameze gutyo kuko usanga nko mu bindi bihugu bavuga ngo judge kanaka akaba ari celebre ku manza yaciye abo izo ngizo ntizihaba mu Rwanda birababaje noneho kugira ngo tuvuge impamvu ubucamanza bw'u Rwanda buri gukora gutya byaba byiza dusubiye inyuma tukareba nyuma ya 94 urwego rw'ubucamanza rwongeye gukora ndumva ariho kugira ngo byumvikane tubashe no kubona impamvu dufite imikorere y'urwego rw'ubucamanza imeze gutya uyu munsi muri 94 urwego inkiko zatangiye gukora ndumva ari muri Cour Supreme ishobora kuba yarashyizweho niba nibuka neza nibeshye muri 95 izindi nkiko zitangira gukora muri 96 icyo gihe hakurikijwe ibyari biteganyijwe mu masezerano ya Arusha ibyari byarumvikanywe mu masezerano ya Arusha cyane cyane mu gice kirebana no kubaka igihugu kigendera ku mategeko protokoli irebana n'ibintu bya etat de droit bari barumvikanye uburyo hazashyirwaho urwego rw'ubucamanza cyane cyane hagashyirwaho urukiko rw'ikirenga kuko ku butegetsi bwahozeho ntabwo urukiko rw'ikirenga rwabaga Cour Supreme yari yaravuyeho Habyarimana amaze gufata ubutegetsi Cour Supreme nayo yayikuyeho asigaho structure zimwe nka Cour Constitutionnelle cyo bitaga Cour Constitutionnelle urukiko rurengera rushinzwe kurengera itegeko nshinga ashyiraho n'urukiko rw'inama ya leta Conseil de l'Etat ashyiraho n'urukiko rusesimanza donc izo nizo structure zari ziriho ariko noneho mu gihe abantu baganiraga igihe leta y'u Rwanda y'icyo gihe na FPR Inkotanyi baganiraga mu masezerano ya Arusha baza kumvikana ko hagomba gusubizwaho urukiko rw'ikirenga urwo rukiko rw'ikirenga rero rwaje gushyirwaho muri 95 mu 1995 ariko mbere yaho gatoya mbere no urukiko rwari rumaze kujyaho ariko hariho na ministre w'ubutabera icyo gihe nyakwigendera Nkubito Alphonse Marie ariwe ministre w'ubutabera icyo gihe akaba yarahuye n'ibibazo byinshi ndibuka ko nabikurikiranye yagiye agerageza kureba uburyo inkiko zasubira ku murongo zikongera gukora icyo gihe aza kureba abacamanza bari bariho ngo ari abarokotse jenoside cyangwa se n'abandi bari mu gihugu batahunze noneho ngo batangiye imirimo yabo ariko icyo gihe aza kurwanywa yararwanyijwe cyane 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 imiryango yazayibukira mu rwanya urumva n'abantu bo muri leta nubwo bateruraga ariko bari babyihishemo ngo ntabwo bumvaga abacamanza urumva bake cyane barokotse jenoside abandi batahunze ubucamanza muri bya bibazo byacu by'abanyarwanda ni ukuvuga ko bwari bugiye gushyirwamo abahutu benshi icyo kibazo cyari gihari imiryango rero ntazayibuka yaramurwanije cyane noneho biza kugera nyine aho hajyaho igitekerezo cyo gushyiraho amahugurwa ibyo twabivuzeho haza gushyirwaho amahugurwa uburyo hahugurwa abantu bazakora mu nzego z'ubucamanza abacamanza barahugurwa mu gihe gito hazamo abantu bashyashya nyine bahabwa amahugurwa y'igihe gito abashinjacyaha nuko n'abagenzacyaha nuko bahabwa amahugurwa y'igihe gitoya noneho batangira gukora ariko ntabwo ndi butinde aho ngaho icyo nshaka kuvuga ni uko muri icyo gihe habaye ihohoterwa n'ihungabanywa rikomeye cyane ry'abakozi bo mu butabera benshi barishwe abandi barafungwa ku maherere abandi bahura n'ibibazo bitandukanye umuntu ashobora gutanga nk'ingero nkeya hari urugero numvise arizo numvise abagiye babikurikirana cyane cyane nka Muzee Matata Joseph ukunze wagiye abikoramo amaraporo menshi akabitangaza agiye wumva nk'umuntu wari perezida w'inama ya leta Conseil de l'Etat donc Conseil d'Etat wiciwe mu rugo ku gisozi abacamanza bitwa ba Ruhorahoza bagiye baburirwa irengero i Kigali harimo ribuka donc abantu
b'abahanga cyane nka ba procureur Sanzuera François Xavier ni umuntu wari uzwi cyane na mbere ya Jenoside cyane cyane wagaragaye mu kugaragaza imikorere y'ubutabera yariho icyo gihe ko itari myiza itari ibereye noneho byumvikana yuko ari nk'umuntu wari wishimiye kuza mu nzego nshyashya ngo akore procureur Sanzuera yagizwe procureur wa pariki ya Kigali abimaramo akanya gato amaze kwitegereza imikorere yari iri mu Rwanda icyo gihe areba inzego za gisirikare uko zitwara inzego z'umutekano uko zitwara n'ibindi ntabwo yamaze igihe rwose yahise ahunga ni umuntu w'umuhanga w'inyangamugayo wari ushoboye ufite ubumenyi wagombaga gutanga umusanzu mu gihugu ariko imikorere yagaragaraga icyo gihe abona yuko adashobora gukorera muri uwo mwuka arahunga aragenda twavuga n'abandi bacamanza benshi bagiye bashyirwaho akaza guhohoterwa bari mu mirimo yabo twavuga umucamanza witwa Bernard Nikuze warasiwe ku kazi hariya ku rukiko rwa mbere rw'iremezo i Butare yarashwe mu masasita y'ihangu ku manywa arasirwa ku rukiko binarangira gutyo nta n'iperereza ryakozwe icyo gihe wari procureur icyo gihe yari Martin Ngoga yari procureur wa pariki ya Repubulika i Butare icyo gihe mugenzi we araraswa nta kintu kigeze gikorwa nta kintu nta bindi bintu byigeze bivugwaho harimo abacamanza benshi bagiye bahura n'ibibazo icyo gihe twavuga mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Kigali harimo perezida warwo yaje guhunga agiranye ibibazo bikomeye n'ubutegetsi ibyo ni ibibazo bigaragaza uko urwe umwuka abacamanza icyo gihe bagaragaraga bakoreragamo noneho mu rwego rw'urukiko rw'ikirenga naho ibintu byari bikomeye perezida w'urukiko rw'ikirenga rushyirwaho yari Mutsinzi Jean yaraje mu by'ukuri wa n'umuntu abantu bashobora gushakisha umusanzu w'icyo yaba yaramariye urwego rw'ubucamanza bakakibura ni umuntu wize ni Dr. Andrewa wize neza binavugwa ko ari umuntu yiganye na Etienne Tshisekedi bakoranye doktora mu Bubiligi babaye igihe kimwe yakoze mu nzego za OUA ahaga icyo gihe yari kuko yarahagarariye leta ya Congo ari commissioned muri OUA ni umuntu wari ufite inararibonye
wenda aho ngaho gato nuko doktora ya Tshisekedi amwanze iri questionable abakongomani
ndavuga son père Etienne Tshisekedi Etienne Tshisekedi papa we yari afite donc le père yari Dr. Andrewa
nabyo mbese nahise mwite
ntabwo ari faci ntabwo yize ibyo birazwi ko nta mashuri afite ariko ise donc ni umuntu umujiriste ukomeye wakoze doktora muri iriya myaka ya 60 navugaga yuko uriya Mutsinzi Jean babanye mu ishuri bariganye ibyo mbonye nawe wabitwibwire kuko njyewe Mutsinzi Jean yaranyigishije muri kaminuza ariko abantu bashobora kwibaza icyo yamariye urwego rw'ubucamanza akakibura muri icyo gihe ari perezida w'urukiko rw'ikirenga rugishyirwaho hashyizweho abacamanza batandukanye twavuga abo twakwibuka barimo uriya majoro Kiza Auguste wari waragizwe perezida wa wina urukiko rw'inama ya leta perezida du conseil d'etat harimo abitwa ba Muhaye Yeza Albert harimo ba Mutashya harimo ba Rubaduka barimo bandeze abo bacamanza baje kugaragariza uwo Mutsinzi Jean imikorere cyangwa se uburyo urukiko rw'ikirenga rukwiye kuba rukora inyiturano bahawe baje kwirukanwa n'abantu bari bafite inararibonye ikomeye ufashe nk'umucamanza Rubaduka Jean ni umucamanza uzwi w'umuhanga cyane w'inararibonye yarirukanywe aza kuva mu buzima yagiye nabi mu bubabare bukomeye umucamanza Ndeze François yarangije ubuzima mu mubabaro ukomeye abo bose ni abantu b'abahanga bari bafite ubumenyi bwo gukorera igihugu umucamanza Muhayeza Albert yahawe ibihano aramanurwa kurwa mu rukiko rw'ikirenga yimurirwa mu rukiko rw'ubujurire kugeza ubwo yaje kuvamo yari umuntu w'umucamanza w'umuhanga uzwi abo bamutashya ngo bo baje gusaba imbabazi barihohora basaba imbabazi ariko donc ibyo bigaragaza crime yari hari y'uburyo urwego rw'ubucamanza rwari rutangiye rukoreramo hari ibibazo bikomeye ibyo rero byakomeje kugenda bigaragara ubucamanza burademara bugerageza gukora ariko bukomeza gukora gukorera mu mwuka utari mwiza ikigaragaza yuko nta n'ubwigenge ubucamanza bwagiraga ari urwego mu by'ukuri rutari rwubashywe niko navuga mu nzego zose z'igihugu urwego rw'ubucamanza n'urwego byagaragaye ko rutigeze rwubahwa ngo ruhabwe agaciro byari no mu mategeko yashyizweho aho wabonaga yuko nk'abacamanza bashobora gufata ibyemezo byo gufungura abantu abashinjacyaha bakongera bagafunga abantu inkiko zafunguye bakabasubiza muri gereza ibyo bintu byari byanditse mu mategeko yariho akora icyo gihe ukabona yuko byari ibintu bisuzuguje urwego rw'ubucamanza twavuga natanga n'urundi rugero rwigeze kugaragara uburyo ibyemezo byafatwaga n'abari mu rwego rw'ubucamanza mu by'ukuri bitahabwaga agaciro hari ikintu cyo kwigaragambiriza ibyemezo byafashwe n'inkiko twagiye tubibonaho abantu imyigaragambyo yagiye iyoborwa na bariya abagore ba Marie Immaculée bigaragambya ku byemezo by'inkiko zarusha cyangwa se imikorere imiburanishize y'urukiko rwashyiriweho u Rwanda rw'Arusha twagiye tubibona bigaragambya ariko noneho igitangaje ni uko ibyo byabaga no mu nkiko z'u Rwanda icyo gihe natanga urugero rw'ibyigeze kubera i Butare aho procureur Charles Kabanda akaba ari uriya wari waje no gufatanya na Frank Habineza bashingana Green Party kandi ikindi bijya bivugwa yuko Charles Kabanda ari umuntu ubundi wagombye kuba yarubashywe ababizi niba ari byo simbizi wenda bazabitubwira ko ari umuntu ushobora kuba ari mu bantu batangiranye na FPR muri 87 ndetse bakaza no kuyibera umwe mu bayobozi bayo ni umuntu wagombye kuba yubahwa yarubashywe afite icyo gitinyiro ariko ntabwo byagaragaye ntabwo yigeze ahabwa ku gaciro ariko icyo nari mbivugiye yabaye procureur general muri parike general ya Nyabisindu noneho aza kurekura umuntu witwa Sheikh Rwicaninyoni Butare arekuye Sheikh Rwicaninyoni Butare hahita haba imyigaragambyo ikomeye cyane yabacitse ku icumu hariya i Butare imyigaragambyo igitangaje yarimo n'abayobora urabona procureur general muri parike yo ku rwego rw'ubujurire muri cour d'appel arekura umuntu noneho procureur wo munsi ye procureur icyo gihe yari uwitwa Ntete Marius niwe wayoboraga parike ya Repubulika i Butare ajye mu bayobora imyigaragambyo i Butare ku muntu son supérieur umuntu umukuriye yakuri yarekuye ariko icyo gihe n'abantu na Bamucyo Jean de Dieu bari babyishemo kandi mu cyo gihe yari yaramaze deja kuba ministre w'ubutabera noneho ibyo rero bikagaragaza yuko mu by'ukuri urwego rw'ubucamanza nta cyubahiro n'agaciro byigeze bihabwa ahubwo wabonaga ko hari izindi influence zituruka ahandi nkiri aho ngaho navuga iby'abacamanza nko mu 2002 abacamanza b'urukiko rw'ikirenga wari procureur general icyo gihe yigeze kugufatira abacamanza b'urukiko rw'ikirenga arabafunga bose abashyira muri gereza procureur general afata abacamanza b'urukiko rw'ikirenga ashyira muri gereza abitwa ba Mafaranga abitwa ba Zitoni Pierre Claver bande aragenda ashyira muri prison centrale Nyarugenge procureur afunga le juge de la cour supreme
pardon procureur yitwa ndera procureur wabikoze
yitwa Gerard Gahima niwe wabikoze
my friend
ibyo ni ibintu byabaye ntabwo ari ibintu by'inuza bye byamara byo kubesha cyangwa byo kukabya
nzamushaka bimubaze burazambira ati ryari itegeko rya Paul Kagame ariko byemera ko gahima burya mbona iyo tuganira one on one mbona ari open honesty azavuga ati nari nabitegetswe
icyo ni ikintu cyabaye rwose ndi gushaka kugaragaza uburyo urwego rw'ubucamanza rutigeze ruhabwa agaciro n'icyubahiro rwari rukwiriye twavuga uyu nguyu uri perezida w'urukiko rw'ikirenga uyu munsi Faustin Ntezirya yabaye ministre w'ubutabera yabaye ministre w'ubucamanza asimbuye Mukamurenzi Martin ntago yigeze yoroherwa mu mikorere ye kuko icyo gihe muri parike ya Kigali byaracikaga hari procureur Rukangira wari hariya hakaba noneho n'umusekretari wari muri parike wari warigeze akarakajyaye n'umugore witwaga Donata icyo gihe byari biteye ubwoba ibyo muri parike ya Kigali ku buryo byari byarabaze kuba iciro ry'imigani abantu bose batinya iriya parike ya Repubulika ya Kigali bayitinya kubi no kugera naho bivugwa ko ministre w'ubutabera ataragishoboye atashoboraga no kugira icyo abazo umusekretari wo muri parike Donata urumva icyo gihe Donata yari afite n'imbaraga zikomeye kuko icyo gihe mu Rwanda muri iyo myaka byaracikaga ibyitwaga solidarite kibuye byari bihari bifite imbaraga zikomeye kandi Donata uwo nguwo nawe yari uwo muri solidarite kibuye bari abantu bafite imbaraga ndibuka bayisenya donko ikintu gisenywa iyo solidarite kibuye isenywa Kagame ubwe icyo gihe nanjye naravuze n'abandi bantu twaganiriye twavuze tuti ikintu akoze ni ikintu gikomeye ko yarivugiye ati yari imaze guhinduka igihugu mu kindi no cyari kimaze kuba igihugu mu kindi icyo gihe donko isenywa rya solidarite kibuye abantu benshi ryarabashimishije cyane bavuga bati kiriya ni igikorwa gikomeye cyane Perezida Kagame akoze ariko impamvu ndi kuvuga ni uko abo bantu bo muri solidarite kibuye bakoreshaga n'inzego z'ubutabera bakazikoresha mu mafuti menshi mu manyanga menshi no bigatuma hari abantu batisanzura nz'abantu hari umuntu twasenganaga muri eglise bohereje kujya gukorera ku kibuye ahageze avayo yiruka icyo gihe hari umuprefe witwa Sekabera avayo yiruka adakoze amaguru hasi kuko ntabwo umwuka wari ku kibuye icyo gihe yashoboraga kuwukoreramo harimo n'abandi nzi bagiye bajya mu nzego zitandukanye bakorera hirya no hino bahuriramo n'ibibazo harimo abishwe abambu ubuzima bafunzwe bagiye gukorera ahantu harimo umuprokureri niba wa Repubulika woherejwe utare afatirwa yari mu nzira ari kujya ku kazi ibintu nk'ibyo donc izo ni ingorane zikomeye urwego rw'ubucamanza rwakoreyemo noneho mu 2004 rero habaye reforme y'ubucamanza kuko hari hashyizweho na komisiyo yari iyobowe na Bwana Tarcisse Karugarama icyo gihe reforme iyo komisiyo yari ishinzwe ivugururwa ry'ubucamanza bakoze ibintu bikomeye cyane bashyiraho amategeko umuntu yavuga ko yari amategeko meza cyane aha imbaraga urwego rw'ubucamanza kuko ahanini yanakosoraga n'inenge zagaragaraga mu mikorere yaranze ubucamanza mbere y'iyo reforme icyo na urugero twatanga nk'icyo kintu cy'ubucamanza cy'inkiko kurekura abantu abashinjacyaha bakongera bakabakorera mandadare zibasubiza muri gereza ibyo bintu byahise bikurwa mu mategeko hazamo n'ibindi byinshi ubona ko byahaga ububasha inkiko ariko kandi reforme judiciaire ikindi kintu ikorwa wabonaga ko izanye ishusho mu by'ukuri yo guhesha agaciro ubucamanza urwego rw'ubucamanza rukagira agaciro iyo niyo yari esprit ya iriya komisiyo yitirirwa Karugarama komisiyo Karugarama iyo nyine yakoze ivugururwa ry'ubucamanza ko umurimo ukomeye cyane bakoze kwari ukugira ngo barebe uburyo urwego rw'ubucamanza rwahabwa agaciro rukagira icyubahiro mu maso ya rubanda no mu maso y'izindi nzego n'imbere y'izindi nzego amategeko meza yaranditswe aha ububasha inkiko ariko mwibuke ko iyo ni reforme yo mu 2004 mu 2003 hari hamaze no gutorwa itegeko nshinga hari hamaze no gutorwa itegeko nshinga mu 2003 rinagena uko urukiko rw'ikirenga rugomba kuba ruteye n'ububasha bwarwo muri n'urwego rw'ubucamanza muri rusange uko rugomba kuba ruteye n'uko rugomba kuba rukora ariko noneho ikintu cyahise kigaragara ko bwa bwisanzure bw'urwego rw'ubucamanza bwavugwaga mu itegeko nshinga nta buzigera bubaho byahise bigaragarira mu ivugururwa rya mbere ry'itegeko nshinga ryabayeho ryo mu 2003 nibutse ko ririya tegeko nshinga ryo mu 2003 ryavuguruwe inshuro enye ibyo bita ryakorewe amandoma inshuro enye no kugera kuri ryavugurura rurangiza revizio yo mu 2015 noneho ivugurura rya mbere amandoma ya mbere yakozwe itegeko nshinga rikimara gutorwa yarebaga abazinjira mu nzego nkuru z'ubucamanza ubundi itegeko nshinga ry'igitorwa ryavugaga ko wo kugira ngo umuntu abe umucamanza mu rukiko rw'ikirenga agomba kuba byibuze afite uburambe bw'imyaka 15 mu kazi mu kazi k'ubucamanza niko itegeko nshinga ryavugaga noneho kandi abantu bari bafite ubwo burambe bari bahari hariho abacamanza babaye muri ako kazi bari bahari harimo sinibuka neza niba baravugaga uburambe bw'imyaka 15 mu mwuga w'ubucamanza gusa cyangwa se niba agomba kuba ari no mu mwuga w'amategeko muri profession juridique n'izindi zose harimo rero abantu benshi bafite ubwo burambe bari bahari ariko noneho ikibazo ni iki lo politique iyo yari ifite abantu bashaka ishaka ko aribo bagomba kujya muri iyo myanya noneho abo yashakaga ko bagomba kujya muri iyo myanya ubwo burambe bw'imyaka 15 ntabwo bari bafite nuko nguko twabonye itegeko nshinga rikorerwa ivugurura bwa mbere mu 2003 noneho yangingo iteganya imyaka 15 ihita ihindurwa ishyirwa ku myaka 8 noneho babandi ubutegetsi bwifuzaga babona uburyo bwo kwinjira mu rwego rw'ubucamanza nguko uko ba Aloysia Cyanzayire binjiyemo agahita abana na perezida w'urukiko rw'ikirenga ya myaka 15 nayo yari afite noneho bashyiraho imyaka 8 yari yujuje nguko uko ba Mucyo Jean de Dieu yahise yinjiramo agirwa procureur general wa Repubulika nuko nguko byerekana yuko cya kibazo dufite itegeko nshinga ridahindurwa mu nyungu z'igihugu ahubwo rihindurwa mu nyungu z'abantu ku giti cyabo niba hari abantu ubutegetsi bushaka kujya muri ibi n'ibi bibe ngombwa ko n'itegeko nshinga ubwaryo rihinduka ibyo rero ubwabyo ku bantu babikurikirana kandi abantu babasha kubyitegereza bahise babona yuko ari inenge ikomeye cyane ku bwigenge n'ubwisanzure bw'urwego rw'ubucamanza icyo cyari ikibazo gikomeye kuba itegeko nshinga noneho rishobora guhindurwa kugira ngo abantu kanaka na kanaka abari bo binjira bayobore izo nzego abo bayobozi rero bashyizweho perezida wa w'urukiko rw'ikirenga Aloysia Cyanzayire ashyizweho vice perezida w'urukiko rw'ikirenga Gahima Gerard ashyizweho ntago yatinzeho yaje kwegura asimburwa na Rugege Sam Rugege aba ari we umusimbura agirwa perezida w'urukiko rw'ikirenga noneho muri iyo minsi urumva ivugurura ry'ubucamanza ryayobowe na Karugarama ubundi mu by'ukuri ahantu kuko ari ugushyira mu gaciro umuntu wayoboye iriya komisiyo noneho anafite na viziyo y'urwo rwego mu gushyira mu myanya ubundi byagombaga kuba byumvikana yaba ari we ufata ubuyobozi ufata reren za administration y'ubucamanza zigafatwa nawe kuko iyo shusho n'imyumvire bakoreyeho bubaka urwego rw'ubucamanza nyuma y'ibihumbi bibiri na kane yarayifite. Ntabwo ariko byagenze, Karugarama yaje kugirwa perezida w'urukiko rukuru rwa Repubulika, Songo ashyirwa ku mwanya uri hasi. Ubucamanza rero ubwo buri mu maboko ya Cyanzayire na Rugege, ariko tukavuga yuko mu by'ukuri muri ya mikorere y'u Rwanda iryo sibanga, uko ni ukuri Cyanzayire yari muri position de figure. Donc ntabwo yari afite vraiment le pouvoir de décision, gufata ibyemezo. Twavuga yuko chef boss nyawe w'urwego rw'ubucamanza yari Sam Rugege, niko umuntu yabivuga. Kandi ni nako byagiye bigaragara, kuko muri iyo myaka hagiye habaho ibintu byinshi bitangaje. Nabihera kuki? Nabihera ku ishyirwa mu mirimo ry'abacamanza mu nzego zitandukanye, aho wasangaga bivugwa mu bacamanza, urumva bari mezo interne, cuisine interne, abantu bazi ibiberamo, bakavuga ngo kanaka ngo ni uwacyanzayire, kanaka ni uwasaba mu Rugege, kanaka ni uwane. Noneho hakaba ihangana, noneho ukabona abo saba mu Rugege ashyizeho ukuboko nibo bari kwinjizwa mu myanya, noneho wa wundi bose ugaragara urukiko rw'ikirenga akaba adafite ubushobozi bwo kugira abacamanza abona ko koko yatambutsa mu rwego ngo abashyire mu myanya runaka. Noneho ikindi kinababaje ni uko hari abacamanza benshi bagiye bagira ibibazo, urwego rw'ubucamanza ntirubarengere. Natanga ingero, ntabwo ndi buvuge amazina, ntabwo ari ngombwa. Hari abacamanza benshi bagiye bagira ibibazo mu gihe cy'inkiko gacaca, bagahamagarwa mu nkiko gacaca, ugasanga urukiko rw'ikirenga ruricecece, nta kintu rukoze mu kurengera abacamanza. Ubundi buriya mu bindi bihugu usanga abacamanza bafite amategeko abarengera, amategeko abaproteje. Noneho kandi kujya birazwi gushyirwa mu murimo w'ubucamanza mu Rwanda, abantu bakurwaho amaperereza ahagije. Abantu bakurwaho amaperereza.
Nagutse mu ijambo metre, uravuga bahamagazwa nabo bakurikiranyweho ibyaha?
Yes. Gacaca ni gacaca, sinzi ukuntu jyewe njya nyidesikriva, ni ikintu
tuzayiganiraho birambye.
Nta muntu jyewe njya mvuga ko nta muntu w'umunyamategeko wiyubashye ushobora gutinyuka kuvuga yuko gacaca rwari urwego rw'ubucamanza. Ndavuga umunyamategeko wiyubashye, umunyapolitike yabivuga, undi uwo ari we wese yabivuga, ariko nta muntu w'umunyamategeko wiyubashye ushobora kuza kuvuga ngo gacaca rwari urwego rw'ubutabera, kuko imikorere yarwo se terrible. Harimo rero abacamanza uko byagiye bikorwa,
ntabwo ari ukudeviya aho wari ugeze utibagirwa. Ugiye kumbwira ko iyo mwabaga mwiherereye, ubwo sinshaka gukoresha terime ya ivoda, twabaga twiherereye turimo kuvanamo tuje tugahita tuvuga tuti ruriya rubanza rwo gukora rugenda, uravuga uti gacaca ntabwo yari imwe mu nzira y'ubutabera. Wambwira uti overall ku bantu bize amategeko cyangwa bakoze ubucamanza bose ubabajije biherereye bakubwiza ukuri ko gacaca itari sisiteme y'ubutabera?
Hariho abarimo abacamanza banyamujyi iyo bigiye, hariho abanyamategeko banyamujyi iyo bigiye, ushobora kuvuga iki ugasanga agiye kudefanda, ariko jye navuze ni umucamanza wiyuba cyangwa se umunyamategeko wiyuba, kiso respect, ntabwo ashobora gufata biriya bintu bya gacaca ngo abyite ko ari urwego rw'ubucamanza cyangwa se ari institution judiciaire yagiyeho ngo abe yayiha credibility. No, ntabwo bishoboka, kuko harimo ibintu byinshi, wenda igihe nikigera nk'uko bivuga tuzabiganiraho tugaragaza ibintu byinshi, tuvuge kuri ibyo bintu bya gacaca uko byagiye bigenda. Noneho icyo navugaga ni uko gacaca harimo ibintu by'ikusanyamakuru, ibiki bya bindi by'abanyarwanda bari babonye uburyo bwo kwihoranira uwo wanga, ukagenda ukamuvuga uwo ufitanye ikibazo, ukagenda ukamuvuga uziko byageze naho bari abantu bitwa kuko mu mategeko hariho biriya bita ngo umuhango wo kwirega no kwemera icyaha noneho abantu bitwa ko bireze ibyaha bahinduka ibikoresho byo gutera by'iterabwoba bari nightmare akajya aza akandikira umuntu ngo ntabwo wigeze unsurira umugore ntiwigeze unsura mfunze ntiwigeze ugira nzakuvuga
ari muri gereza
ari muri ngo ntiwansuye umugore wanjye ntiyansuye abana bawe barigaga abanjye batiga nkaho niba yarakoze ibyaha hari uwamutumye gukora ibyaha byo kwica abantu none ugasanga barabikangije ko wowe abana bawe bagiye kwiga we abana be bakaba batajya kwiga bigahindu ni ibyo ngibyo abantu bagiye bashinjwa muri ubwo buryo bumeze gutyo rero naho navugiraga ko harimo abacamanza batandukanye bagiye bahamagarwa n'inkiko noneho ugasanga urukiko rw'ikirenga rwagombye kuba rurengera abacamanza nta no kwikorera amaperereza yabo kuko muri bwa bufatanye bw'inzego bashoboraga gufatanya na rwa rwego rushinzwe inkiko gacaca hakabaho nk'iperereza ryihariye wenda ku mucamanza ufite ibibazo bakareba niba ari byo koko noneho banareba basanga ari byo mu rwego rwa discipline wenda hakaba mesure bakavuga bati kubera yuko hari ibyagaragaye mu rwego rwa discipline dufashe icyemezo wenda cyo kuba tuguhagaritse ni urugero noneho ibibazo ufite mu nkiko gacaca nibirangira bikarangira neza uzagaruka mu kazi nibitarangira neza ugahamwa n'icyaha ubwo akazi kawe kazaba karangiye wenda iyo procedure ikaba ariko igenda ariko igitangaje nta byabaga umucamanza baramuhamagaraga akagenda akita akaba wenyine agahangana nabyo nzibakeya rwose bashoboye kugenda bahangana muri izo nkiko gacaca kubw'amahirwe y'Imana babyikuramo urwego rw'ubucamanza nta kintu rubivuze noneho ukavuga uti institution idashobora kurengera abakozi ba idashobora kurwana ku bakozi ba abacamanza bashobora kugira ubwisanzure n'icyubahiro gute ni ku ngoma ya Cyanzayire ku miyoborere ya Cyanzayire na Samurugege twabonye abacamanza benshi bafungwa bagerekwaho amadosiye ya ruswa bagavuga bakajya babatega abandi ngo bavuzweho za ruswa bagize gute hari umucamanza ndamuvuga izina kuko intambara ye ikibazo cye ni ikibazo cyagaragaye kivuga ko kirimo ihangana rya Cyanzayire na Rugege na Businge wari ministre w'ubutabera kuko Businge yari afi icyo gihe yari perezida wa Hotcore afite umuntu we ashaka gusimbuza uwo mucamanza ngo ajye mu mwanya we wa wundi noneho awuvemo bagira umuntu bagerekaho dosiye mucamanza Munyaneza Sarto nika izwi bamugerekaho dosiye ya ruswa arirukanwa mu kazi aragenda araburana aratsinda habe no kumugarura mu kazi ngo bamukureho icyo cyasha cyuko yarenganijwe biragara kandi yirukanwe yari umucamanza mu rukiko rukuru agerekwaho icyo kibazo arirukanwa birimo mu ntambara hagati ya Cyanzayire na Businge Businge afite umuntu washaka guterekamo ngiyo iyo mikorere yagiye igaragara mu bucamanza harimo abacamanza benshi bagiye binjizwa mu myanya muri ubwo buryo butandukanye bigaragara yuko rwa rwego ya vizio bakarugarama bari bafite bubaka urwego rw'ubucamanza yasenyukiye mu biganza by'imiyoborere ya Cyanzayire imiyoborere ya Samurugege n'imiyoborere ya Businge wari muri Hotcore akaza no kuba ministre w'ubutabera aho nga ubucamanza bwarahangirikiye hari umucamanza wari mu rukiko rukuru mu Ruhengeri umusaza Niyonizera Gracien mucamanza umusaza mukuru w'inyangamugayo baza kumutega ibintu bya ruswa ko bagendaga babitega abantu bakagutega utabizuka ukaba wabigwamo gutyo ibyo ni ibintu babikoze umusaza baramutega ari umusaza w'inyangamugayo wakoreza imiryango yahaguruka ari umunyamategeko wayo afite donko isura nziza aho yakoze hose baza kumutega ibyo bintu bya ruswa baramufunga imyaka igeze kuri 7 muri gereza ya Kigali ari umucamanza So ibyo bintu by'amatiku imyanya uyu nguya umwanya agomba kuvamo akabisundi byagiye bigaragara haba no mu nzigo no mu nzego zo hasi nguwo umwuka urwego rw'ubucamanza bwakoreyemo mu Rwanda aho businge abereye ministre rero birushaho no kuzama noneho hariho ikibazo don navuga yuko EDAEL urwego rw'ubucamanza rwageze naho ruba rasiyarize donc isura y'ikintu cy'ubwoko iragaragara mu miyoborere y'ubucamanza harimo uwari umugenzuzi w'inkiko waje kwigira akamana za no kuba perezida urukiko rukuru ubari mu rukiko rw'ubujurire muri Cour d'appel reka mwihorere kumuvuga izina yaje kuba umuntu uteye ubwoba ushyira ku bacamanza igitutu gikomeye ariko kubera ko hari ibintu bivuga ko yarahuriyeho na Rugege none w'umukuriye umugenzuzi mukuru akaba ari umuntu uraho udafite ijambo udashobora no kugira ikintu abikoraho noneho imishyirirweho y'abacamanza iragenda imera nk'aho ibaye rasiya ubucamanza bwuzuzwamo abantu bako benshi ya bose mu myanya bakomoka hafi ya bose mu gice kimwe ndavuga ubwo mu myanya myiza yo mu nzego z'ubucamanza haba muri za hotcour haba mu nkiko nkuru z'ubucuruzi haba mu buyobozi bw'inkiko zisumbuye haba mu miyoborere y'inkiko zibanze usanga abacamanza benshi ari abaturuka mu gice cy'abacamanza bitwa abagogwe kubera uwo mugabo na connection yari afitanye nabo basa mu Rugege n'abandi ubucamanza bukorera muri uwo mwuka umeze gutyo abacamanza bahindurwa ubusa abacamanza bakorera ku bwoba abacamanza bavugirwamo iyo mikorere rero uyu munsi tubona ubucamanza bukoreramo dore naho ngaho yagiye ituruka mu by'ukuri navuga yuko urwego rw'ubucamanza rusa mu by'ukuri n'urutabaho mu mpapuro rurahari ariko navuga yuko rusa nk'urutabaho reka wenda mbe mini aho ngaho niba hari icyo ubivugaho cyangwa ikibazo ufite
urakoze cyane kuko ibyinshi ntabwo tuba tubizi kandi biranadufasha kugira ngo tubyumve turebe ko mwakoze umwuga w'ubucamanza icyo mwafashije abanyarwanda nyuma y'imyaka yose reka mpere mu nyuma gato cyane kuko wakomeje kuri gacaca nakoze ibiganiro byinshi n'abantu batandukanye muri iyi myaka igiye kuba icumi kuri radiyo itavuka badewe muzanyibutse abantu bose batambutse kuri radiyo abantu twatangiranye n'ubusinyi bibuka bitewe n'ubwinshi bwabo imyaka icumi ni parikuru igihe kirekire nagiye nkora ibiganiro bitandukanye ariko hari igihe njya nibuka memuwari y'abantu bagiye bambwira ikintu cya gacaca wakivuzeho nacyo kintu cyananunguye kumva yuko nta munyamategeko wemerewe kujya muri gacaca kuba yakunganira umuntu runaka kuba nawe wanatumiza washakira umuntu famiye yawe by the way kugira ngo ibe yanamwungana muri ya dosiye ukivuzeho numva kirafurashinga mu bintu abantu bagiye bambwira kuri iyi ngingo twanabiganira n'umunyamategeko Maitre Rusagara akimara guhunga kuri radiyo ku kintu cya gacaca n'imitungo yakituganirije kuri radiyo kugeza n'uyu munsi sindiyumvisha institution z'igihugu zivuga ngo zifite ukuntu zemera ireme ry'ubucamanza ariko bakaba batemera umunyamategeko wa defanda bari abaturage batazi kwandika no gusoma batazi politike batazi hari ibintu byabaye mu Rwanda twemera twese ko n'inshoberamahanga ariko iyo bigeze aho wakwifasha umuntu ubizi wenda kugira ngo kudefande mu rwego rw'amategeko bakavuga bati nta munyamategeko wemerewe kujya muri gacaca wagikomojeho mu magambo ariye ubivuga uti umunyamategeko wiyubashye cyangwa umucamanza wiyubashye yari akwiye kuvuga ati biriya ntabwo ari ubutabera uzi neza ariko gacaca ubu ngubu yaranditswe yashyizwe muri UNESCO nka bimwe mu bihangano harya babyita ngo ibintu by'umurage ijambo ntabwo
ririmo buriya gacaca yagezemo mu muntu uza mu mutungo bwite wa UNESCO
ni mu bintu bandikishije niba byaranditse imbere ariko narabyumvise ko bagomba kubyandikisha no kuzaverifa
niba bagomba kuba barabyifuje ariko ntabwo byagize kuko leta y'u Rwanda yagiye ikora bayishyiraho abarobiste benshi
harimo nk'umwarimu wo muri Université ya Oxford witwa Phil Clark, yanditse ibitabo kuri gacaca zenguruka isi yose abisobanura yerekana uburyo gacaca yatanze umusaruro. Ariko ntabwo twakwirengagiza yuko imiryango mpuzamahanga irebera uburenganzira bw'ikiremwa muntu nka za Human Rights Watch, za Amnesty International, zagiye zikora kritike zikomeye ku mikorere ya ziriya nkiko gacaca. Noneho ngira ngo n'iriya departement ya iyo State Department aho ngaho muri Amerika, ya raporo yabo basohora buri mwaka ku burenganzira bw'ikiremwa muntu ku isi, ku Rwanda naho ibintu bya gacaca bagiye babivugaho kenshi. Noneho wafata za raporo za Union Europeenne bagiye bagaragazamo inenge. U Rwanda rwashatse kubicuruza ahantu hose, ruriruka mu bihugu bitandukanye bya muri bya bindi bise ngo home grown solution, donc kwishakamo ibisubizo. No, bashaka ngo uburyo ngo babicuruza ngo babyigishe ngo n'ibindi bihugu bize kukugira, wenda n'izo tentative zo kubijyana muri UNESCO zishobora kuba zarabaye, ariko sinshobora kwiyumvisha ko nzabigenzura ndeba, ariko simbona ko bishoboka ko urwego nka UNESCO, kuko bashingira no kuri ibyo byose byandikwa n'ibivugwa n'imiryango mpuzamahanga bakabireba babireba, kuko noneho kugira ngo babashe kwemeza ko gacaca koko zakwitwa patrimoine mondial. Bishobora
tuzaverifiye turebe, kuko nibuka ko byabaye advocacy ku basaba yuko byakwandikwa. Ntabwo nzi niba
sinekereza ko byakuri, kuko uranibuka ko bahanabaye n'ikintu cyo kwandikisha inzibutso za jenoside muri
UNESCO,
intuza za ziriya za Gisozi, za Murambi, ndumva ari bafataga Gisozi, Murambi na Bisesero ngo bazishyire mu ntuza mu mutungo muri patrimoine mondial iriya nyine icungwa na UNESCO. Ariko nibwira ko bitakunze, ntabwo byigeze bikunda, kuko urabona haba bareba ku bintu byinshi. Fakte ikintu cyanuza de facteri za demokrasi, facteri z'imiyoborere, facteri z'uburenganzira bw'umuntu, ntabwo bo urabizi Leta y'u Rwanda ishyiraho abarobisi bakiruka ikishyura abarobisi. Uribuka ko bashatse kwinjira par exemple no muri wa muryango wa OECD, bashyiraho babajuifu b'abayahudi ngo babijyemo n'iki, ariko byaranze byaranari, kuko bareba ibintu byinshi. Kwandikisha ziriya nzibutso za jenoside kuri context, donc kuri jenoside igifite ibibazo muri narrative, mu buryo Leta y'u Rwanda ikivuga, ntekereza ko ni ibintu bigoye kugira ngo UNESCO ibe yabyakira. Ntabwo duheruka kumva Jean Damascene abivuga, ntabwo tuzi aho bigeze. Ubwo ibyo nabyo ni ibintu abantu bazakurikira bagashaka amakuru mashyashya kugira ngo bamenye uko izo dosiye zirimo kwevoriwa ku rwego rwa UNESCO.
No, ugize neza, tuzabikurikirana, kuko nibuka ko byari mu busabe bari bashyizemo n'umuganda, bashyizemo harya nikira, hari ibintu byinshi bagiye bashyiramo basaba kwandikisha. Tuzaverifiye turebe. Ejo ndabonye n'ishyamba rya Nyungwe barimo kurikiramo ngo baryandikishe barikorera indanga estimation ya
wagiranye ikiganiro na Dr. David Ibara. Sinzi yaguhaye concept ivuga ngo iterambere mu maso y'abadiktateri ni ibigaragara. Donc hari icyo bita human development, ubundi nk'ibi bihugu byose dutuyemo ibihugu nibyo bagenderaho, ibintu bihindura ubuzima bw'abantu. Or mu badiktateri ba uzasanga bo bashaka ku ibintu byo kwimpressinga, donc kwimpressiona abandi baturebe, twashyizeho umuganda,
twashyizeho kandi igitangaje FPR ivuga umuganda nk'aho ariyo yawutangije umuganda ni sisteme yatangijwe na leta Habyarimana ariko iyo bagenda bawucuruza bavuga ko ari ibintu bishyashya bitabagaho bazanye ibyo bya gacaca ko ari ibintu by'ibitangaza kugira ngo bitwe bya abantu badasanzwe bakoze ibintu bidasanzwe nicyo kintu baba bagamije ariko ni ibintu bigoye kuko abazungu bareba iyi miryango ibirimo abantu bare expert bareba ntago abantu bashobora gukorera ku bintu by'ubusharirata ngo bandikeho gusa ngo kuko ibintu bivugwa gutya kuko aba ari ibintu bizagira impact none se u Rwanda na lobby rufite urabizi ko byabananiye gucyura archives z'urukiko rwa rusha mu Rwanda byarabananiye
ariko wa mugani aho hantu niho ruzingiye bahora bavuga bati ni umutungo wacu kamere babifata mu mutungo w'u Rwanda bavuga bati nubwo ari urukiko penal international ariko babonashwa n'abanyarwanda babifata nk'umutungo n'umurage w'abanyarwanda kubera icyo cyeka bikomeye kuba babanje kuba hari amadokima
ntabwo bishoboka ntabwo kuko isi abazungu erega nubwo Kagame wenda bageze aho bakamubeshya ko ari umuntu wabo bakamugira igitangaza bakamuha imidari nawe akaza kwiyumva ariko asa nkabo ariko abazungu bakureba mu mutwe mu mitekerereze ikibazo cy'urukiko rwarusha ni urukiko byose rwashyizweho na Roni ni Roni yarushyizeho nibyo rwakoze ni umutungo wa Roni ntabwo ari umutungo w'u Rwanda ntaho Rwanda kuba rwaraburanishije abanyarwanda ntabwo ari byo birugira urukiko rw'abanyarwanda kuko kuki se banze kurushyira mu Rwanda hari inyandiko narayibuze nari nyifite nabuze ahantu nayibitse ari inyandiko nziza yanditswe wenda bazadukurikirana bakayumva bagasanga bayizi bazayitubwire hari article Louise Arbour yanditse kandi urabizi ko Louise Arbour ari muri ya chaine kuko nawe ni wa munyakanada donc ni ya sheni y'abanyakanada binjiye muri lobby ya RPF mu buryo bukomeye ariko mu minsi yatambutse uribuka inyandiko nuza Louise Arbour yatanga yanditse yerekana ibibazo byabayeho yerekana uburyo FPR yivanze mu mikorere y'urukiko uburyo yabizambije donc ahindura umurongo we warahindutse ariko ni umuntu wakoreshejwe noneho hari article narayisomye marerezoma nabuzantu nayibitse nasubiye no gushakisha muri Google ngira ndebe ko nayibona sinayibona ariko iyo nyandiko
wibuka umwaka dufite abantu benshi badukurikira niba wibuka umwaka
ntabwo nibuka marerezoma umwaka hari research nari ndimo nkora nari mu Budage muri 2016 nibwo nayiguyeho gutyo hari research nari ndimo nuko nyigwaho gutyo nabuzantu nayibitse nashatse mwanshize sinibuka umwaka ariko yari article Louise Arbour yanditse noneho avuga uburyo ruriya rukiko rwashyizwe arabisobanura donc bya bindi bitazwe les coulisses yarazanditse muri izo article avuga impungenge z'abanyamerika nibyo bafashije abanyamerika kugira ngo ruriya rukiko rugereho ariko noneho aza gusobanura impamvu ruriya rukiko rutashyizwe mu Rwanda ikintu cya mbere harimo n'abandi banditsi benshi nabo baje kubyandika batandukanye ikintu cyatumye ruriya rukiko rudashyirwa mu Rwanda nuko abazungu bari konsya y'ikibazo cya independence yarwo ruramutse rushyizwe mu Rwanda urabona no kuba rwari arusha nabyo ntabwo byari byoroshye nabyo ni byoroshye urabona ukuntu leta yagiye ifunga abatangabuhamya urabona nka Marcel Gatsinzi yarahamagajwe n'urukiko akiri ministre w'ingabo yanga kujyayo kandi leta imuhagararaho imubuza kugenda kandi yari yahamagajwe kujya gutanga amatemoanyaje imyigaragambyo yakozwe myinshi cyane kugira ngo imanza za ruriya rukiko zitaba donko prito abatangabuhamya batoherezwa muri ibuka igihe leta y'u Rwanda yahagaritse yafashe icyemezo cyo kutongera kohereza abatangabuhamya muri ruriya rukiko habaye imyigaragambyo ikomeye yari iyobowe na ba Marie Immaculée Ingabire ibera hariya kuri stade intuza aho urukiko rwari rufite biro hariya hafi ya stade Amahoro aho rwakoreraga haba imyigaragambyo ikomeye. Noneho ikibazo rero cyatumye urukiko rudashyirwa mu Rwanda n'ubwigenge ni ukuvuga rwari kubasha gukora koko iyo ruza gushyirwa mu Rwanda. Icyo cyari ikindi kibazo. Noneho ibyo ntabwo ari byo twaje kuganira wenda byazaba mu kindi gihe. Inuza ikibazo cyari shivere abazungu barabizi warumbaje ngo kubera iki nuko ziriya archive ziri urabizi yuko hari enquete nyinshi zakozwe kandi zishyira mu majwi FPR inkotanyi urabizi ko procureur par exemple procureur Carla Del Ponte yakoze enquete nyinshi cyane no mu bundi buhamya bwinshi bwagiye butanga harimo ibintu byinshi byagiye bivugwa kuri FPR inkotanyi ariko kubera abanyamerika bari bakeneye bagikeneye guproteja iriya systeme ibintu byose biburizwamo ntibyabasha ibyo guhamagaza abantu bo mu Rwanda bavugwaga byose babiburizamo enquete za Carla Del Ponte baziburizamo aza kwirukanwa no kuri uwo mwanya aza no kwegura kuri uwo mwanya ariko ashyizweho igitutu ariko ibyo bintu byose muri archive birahari birabizi bivuze twibuke ko genocide n'ibyaha bidasaza cyangwa se za crime contre l'humanité le crime de guerre n'ibyaha bidasaza igihe icyo ari cyo cyose byazamuka noneho ngaho imagine izo archive bazijyanye mu Rwanda zikaba ziri mu maboko ya FPR inkotanyi y'abategetsi ni ukuvuga ko bya bindi byose bibavugwaho byose bahita babikuramo bahita ni nacyo kintu gituma cyatumaga barwanira buriya kwakira kuvuga ngo nibahabwe ngo arishife z'ururiya rukiko ni ukugira ngo bya bindi byose bibempurika bibavugaho byose babikuremo ntabwo rero jyewe ntekereza ko iryo kosa abazungu cyangwa se abategetsi b'umuryango w'abibumbye bashobora kurikora ngo bimurire arishive za ruriya rukiko mu Rwanda ni uko nguko muri interpretation yanjye
urakoze cyane ntabwo nyine turimo kuvuga kuri Arusha cyangwa rura rukiko tuzabigaruka bibaye ngombwa kandi nasaba abakunzi bacu baduteze amatwi mugiye mwumva arisije mushaka ko tuganiraho mwabitwandikira mugasaba Maître Valentin Akayezu uko yabitegura ntacyo tutavugaho mugiye tubona biri mu nyungu z'abanyarwanda karagaciyemo hari abagiye banyandikira nyine badukurikiye ahangaha bisamaza Jean Paul ati cyiza yarangishije kuko nibyo arashima mwarimu cyiza hari bagenzi bacu bavuze bati patrimoine bavuga ku muganda ati mwibwe ku muganda ari kimwe FPR yarega ubutetsi bwa Habyarimana bakigarutse ari benshi abandi bati solidarite Kibuye uriya mudamu wavuze kuri solidarite Kibuye ndabona abantu benshi bavuga ngo baramuzi kandi wanavuze ko ngo FPR bikora kuriya cyangwa babakasa abantu baravuze ngo bari bamaze kwigira karakajya he ariko yambwiye ati siko twe tubyumva solidarite Kibuye yari ifitiye akamaro abaresikapi bo ku Kibuye sinshaka kwinjira muri iki kintu ko nagiye nyumva mu mpamvu zitandukanye hano twavuga ku butabera ntabwo twaje kuvuga ku muryango na solidarite Kibuye icyatumye ishingwa intumbero yayo ntimungane cyangwa ko sonshawugane gusa nuko waruvuze uti bari bamaze kugera kari akajya he uriya mudamu yitwara nyine nk'aho atubaha inzego nabonye abanyakira ngo atari ko umuryango ubwayo wari ufite akamaro ntabwo rero twavuze ku muryango wa solidarite Kibuye twavuze ku myitwarire y'uriya mudamu
ya ntabwo twajya kuri solidarite Kibuye ngo tuyibasire ariko
nta n'impamvu reka niyo mpamvu nagira ngo bano bantu babyandika tubabwire ko twavugaga kuri karakteri gusa y'uriya mudamu
ya ntabwo tujya muri izo mpaka ntabwo tutagwa muri izo mpaka zo kujya kuvuga ku miryango kandi atari cyo kitwicaje hano aya masaha hari akantu wavuze kuri gacaca n'ubushize twari twabivuze w'igihe twavugaga iby'itegeko nshinga tuvuga yuko uburenganzira bwo kunganirwa ubundi ni itegeko nshinga rwose bwari bwanditsemo neza imbere y'inzego izo arizo zose niko constitution yo mu 2003 itarakurwaho n'iyi ngiyi ya 2015 yavugaga ngo uburenganzira bwo kunganirwa buremewe ngo imbere y'inzego zose zaba iz'ubucamanza cyangwa iz'ubutegetsi judiciaire et administrative donc c'est un droit garanti bwari uburenganzira ntakuka bwemewe noneho igitangaje muri gacaca niho nyine hahandi tuza abantu bagenda bavuga abashaka kurengera gacaca njyewe najya nabumva kuko njyewe mbyita imiburanishirize yabo yazo ko yabaye anticonstitutionnel rwose yari anticonstitutionnel impamvu ni iki kintu cya droit de la défense njyewe ibintu bya gacaca nabibayemo ntabwo nabaye inyangamugayo muri gacaca ariko ibintu bya sensibilisation yari iriya tegeko rya gacaca nabibayemo mu 2002 mu 2002 twagiye icyo gihe twari tukiri n'abanyeshuri turangije muri za kaminuza ababibutare aba muri za kaminuza zigenga tugenda hirya mu bice by'u Rwanda twigisha abaturage ibyari iriya tegeko abanyeshuri benshi n'abandi bantu bari mu nkiko abakozi bo mu nkiko twarabikoze hirya mu 2002 donc ushatse kumbwira ririya tegeko ni itegeko nzi ntabwo ari ibintu byo gushaka twaribayemo bihagije nagiye mu magereza nagiye mu biturage hirya mu biturage mu bice bitandukanye by'igihugu cyane cyane mu majyepfo noneho bimwe icyo gihe ministre Jean Dodier mucyo niwe wari ministre w'ubutabera kandi icyo gihe muri Cour Supreme hari icyo bita département de cour département chargé de juridiction gacaca donc département yari ishinzwe inkiko gacaca ari muri Cour Supreme inayoborwa na Cyanzaye kuko hari imbere ya reforme icyo président wa Cour Supreme icyo gihe yari Rwagasore Rwagasore niwe wasimbuye Mutsinzi noneho ibyo bavugaga baravugaga ngo izi nkiko ngo ni ubucamanza bw'abadonko ni ubucamanza buzakorwa n'abaturage uri kumva noneho ngo kandi ngo abaturage benshi batize amategeko urumva justification yariyo ngo nago rero ngo abavoka ngo baramutse baje kuburanamo ngo bajya bakoresha ngo za tekinike zabo donko bagakonfuzinga abo baturage ntibabumve
aina
mayeri ya PF nyine ya ngo mu rwego rwo gukemura icyo kibazo iriya aho itegeko rivugururiwe mu 2004 baje guteganya abo bita abanyamategeko b'inkiko gacaca rejiri ku buryo ha ariko babagari n'abakeya noneho ngo abo banyamategeko ngo nibo bazajya bafasha inyangamugayo za gacaca ngo ku bibazo by'amategeko bimwe na bimwe noneho beskriwa abavoka ndabyibu ariko kugeza icyo gihe nta hantu byari byanditse ko abavoka batemere kugeza icyo gihe naho byari byanditse noneho umusaza witwa Byuma François Xavier yari perezida w'umuryango bita RDG warawumvise na Dr Twagiramungu Noel yarawuyoboye donc wari umuryango uhuje ya professeur ya wari umuryango uhuje za société civile zireba ibintu by'uburenganzira bwa muntu mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda Burundi na Congo Byuma François Xavier aza kuregwa mu Nyakabanda i Kigali aza kuregwa muri gacaca none agiye mu rubanza rwa gacaca ahita abwira inkiko gacaca ko akeneye avoka urumva byari bibaye ikibazo gikomeye avuga ko akeneye umwavoka icyo gihe Mukantaganzwa wari uyoboye ruriya rwego rw'igihugu rushinzwe inkiko gacaca nibwo yasohoye amabwiriza avuga ko abavoka batemerewe kuburana mu nkiko gacaca ariko igitangaje niki nuko itegeko ry'inkiko gacaca ryo ryemereraga inyangamugayo guhamagaza abashinjacyaha uri kumva le procureur les donc bo babita le procureur guhamagaza abashinjacyaha bo bakaza mu manza ngo kugira ngo bagire ibyo basobanura mu madosi y'inkiko donc ku ruhande rumwe abanyamategeko mu gihe bari ku ruhande rw'uregwa donc bashinja ku ruhande rwo gushinja bemerewe kuza inkiko gacaca zikabumva ariko mu gihe bireba uburenganzira bw'uregwa ntago yemerewe kubona umwavoka uri kumva ubwo busumbane mu nkiko nshinja byaha ibyo ntago byemewe iyo ni inenge ikomeye kuko mu manza nshinja byaha habamo ikintu bita egalite dezari urega n'uregwa bagomba kuba bahabwa uburenganzira bungana bagahabwa amahirwe angana donko bakaba bari kuri meme balance n'ibiro bingana nibyo bita egalite dezari ni ihame no ibyo mu nkiko gacaca ntibyigeze bikoreshwa bigaragaza rero ya nenge ikomeye ari nacyo kibazo njya mvuga yuko ziriya nkiko ziri piroma anticonstitutionnelle kubera ko abantu bimwe uburenganzira itegeko nshinga risumba ayandi yose ryabemereraga donko nagira ngo ntange ako ga precision byari byabaye ngombwa ko tubivugaho iby'ubucamanza ubu ngubu muri iyi minsi buyobowe na Fontaine Ziryayo yungirijwe na Mukakalisa Therese niwe vice perezida w'urukiko rw'ikirenga umuntu abirebeye hafi ashobora kuvuga ngo nta kibazo imbere kikirimo kuko ya mikorere y'abitwa ba Kariwabo bande bozo wa mugenzuzi navugaga ya mikorere ya ba Rugege n'iki donko isa nk'icyo navugaga cyo kurasiyariza urwego rw'ubucamanza twavuga ko kitagihari ariko noneho ntabwo twavuga ngo ibibazo byararangiye nubwo ibyo bibazo bitakigaragaramo ariko ya influence ya FPR iragaragara n'ubundi mu mikorere y'ubucamanza igaragarira here igaragarira mu byemezo bimwe tubona no mu mategeko yashyizweho nko ku bintu birebana n'ifunga ry'agateganyo iki ni ikintu gikomeye kubacama umuntu wese bajyanye gusabira gufungwa by'agateganyo nuko umufunga ni ikibazo gikomeye twibuke ko twavuze ko ubutegetsi bw'ubucamanza ari umurinzi w'ubwigenge n'ubwisanzure bwa rubanda n'umurinzi ni protecteur ni gardien n'umurinzi w'ubwo bwisanzure bwa rubanda noneho niba tugiye turi mu miburanishirize kwifunga n'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo noneho umucamanza afite dosiye agiye mu itegeko riramubwiye ngo icyaha niba icyaha gihanishwa igihano kirengeje imyaka ibiri cyangwa se niba ibi n'ibi 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 bimeze gutya uyu muntu azaburanishwa afunze by'agateganyo noneho umucamanza yirimo isaho ngo itegeko ryavuze ngo umuntu icyaha niba kirengeje imyaka ibiri niba ashobora kwangiza ibimenyetso niba kumurekura ashobora kutaboneka ngo icyo gihe turamufunga urumva yirimise kuri kondisiyo zibaye zivuga ni icyo abanyamategeko bita legalisme ni nko kubimbata y'amategeko ntutekereze ukavuga ngo ninjiye muri uyu muryango ni ahangaha gusa ngomba kunyura nta yindi nzira ishobora kunyurwamo noneho abantu bakibagirwa yuko amategeko ntabwo ari imibare tujya tuvuga abanyamategeko bavuga ngo le droit c'est pas ntabwo droit ari mathematique ntabwo ari imibare ntabwo ari ukukubwira ngo formule ni gutyo no ni ugutege ni donc amategeko ni imitekerereze ni question y'imitekerereze ni question y'imyumvire kesiri bisaba gutekereza no kumva ibintu neza noneho uravuze ngo itegeko rirambwira ngo kondisiyo ya mbere icyaha guhanishwa imyaka ibiri aramutse arekuwe nta kitugaragariza yuko ubushinjacyaha buzamubona byoroshye cyangwa se nta kitwereka yuko atazangiza ibimenyetso kandi nta n'ikibikwereka ko azabyangiza ariko wowe urakeka ko azangiza ibimenyetso kandi nta kintu wowe wanabonye ko azabyangiza ariko wowe umucamanza uhise uvuga ngo azangiza ibimenyetso noneho ugahita umufunga ariko izo kondisiyo wagiyemo muri angle ya legalisme kwa kubimbata ku buryo burengeje urugero rw'amategeko wibagiwe yuko itegeko nshinga ryo rifite uburemere burenze rivuga ngo umuntu ukekwa w'icyaha akurikiranwa adafunze na kode n'itegeko rirebana n'imiburanishize y'imanza niko ibivuga umuntu akurikiranwa adafunze iryo nihamye noneho ngo keretse rigashyiraho exception keretse ku mpamvu runaka za mpamvu runaka rero umucamanza yagombye kuzinterpreta mu ndorerwamo y'uburenganzira bw'umuntu bwo kwisanzura bwo kwidegembya la liberté noneho uwo umucamanza akabanza akarebera muri iyo miroir ya liberté y'umuntu noneho agafata icyemezo kuko nurebera muri iyo ndorerwamo y'ubwigenge donc y'ubwisanzure ya liberité y'uburenganzira bw'umuntu bwo kwishyira kizana biratuma ujya kwitondera icyemezo noneho urebe koko hari impamvu nyakuri reka dufate urugero buri idamange bamufunze by'agateganyo bavuga ko azangiza ikihe kimenyetso ku ibintu bye yabivugiye ku mugaragaro kuri YouTube binahari ni iki yari kujya kubyangiza yari kubikuraho se bashoboraga kubibika bashoboraga no kumuha amategeko bakamubwira ngo ntuzasubire kuri YouTube genda urakurikiranwa uri hanze ariko ntuzasubire kuri YouTube bakamuha iyo limite ariko umucamanza gusa muri ya logique ntago bagura ibitekerezo ngo barebe hakurya babashe kureba handi barebe bumve ya filosofia ya liberite donc ya myumvire y'uburenganzira y'imitekerereze donc y'ubwisanzure bw'abantu abacamanza bacu ariko biterwa n'iki kuri wa mwuka w'ubwo kuvuga nimurekura baramvuga w'iki barandeba gute cyangwa se nubwo utabona igitutu ukavuga uti mbikorere kugira ngo bashime bashime babone ko ndi umucamanza wumvira ari urubanza hari imanza nigeze kujya ndekura noneho abo basuperiyeri banjye bakajya baza bakanduka bakanga ngo ufite umutwe ukomeye utece ji ntiwumva kumva yama kutumva gusa kutemera ya mabwiriza ya mabwiriza bya bindi bakubwira ngo ukore ibi ngo ufite umutwe ngo uremereye urabwira umuco ubundi umucamanza afite icyo bita pouvoir discretionnaire iyo yicaye bya bindi abanyarwanda bita ngo umucamanza ruca uko abyumva ntabwo aruca uko abyumva uko yiboneye agomba gushingira ku mategeko agashingira ku zindi manza agashingira ku mutimanama we ibyo nibyo bita pouvoir discretionnaire y'umucamanza arayifite rero iyo utangiye kuza ngo ngiye kuko bosi cyangwa se umukuru wanjye yambwiye ngo ni ukubiri bugende ngo niko ndibuze kubikora uko ni uguta icyubahiro cyera donc kigira umuntu umucamanza ubundi kuba umucamanza ni icyubahiro c'est la dignité ubundi ahandi mu bindi bihugu umuntu witwa umucamanza ni icyubahiro c'est la dignité ariko iwacu aho institution judiciaire yasenyaguritse aho institution judiciaire iriho mu mpapuro ngaho ni uko abacamanza bameze ni uwo mwuka bakoreramo donc nta self confidence nta ukutigirira icyizere ni ugukorera gushimisha inzego gushimisha ubutegetsi gushimisha RPF ni ugukora ndebe ko naramuka donc abacamanza bakora akazi ngo barebe ko baramuka batirukanwa ku kazi muri makeya ni uko nguko nabisobanura ntagiye muri byinshi
urakoze cyane Maître Valentin dusigaje iminota mirongo ine n'itanu twajya kuri za ngingo ebyiri navuze tukabasha kubona umwanya wo gusoza ariko iyi ngingo ku ikiganiro ubundi intumbero y'ikiganiro cy'amategeko n'ubucamanza ni ukugira ngo abanyarwanda barebe banumve uko igihugu kiyobowe burya institution ya judiciaire ni institution ikomeye mu gihugu iyo sinzi abo njya numva bavuga bati twaba mu gihugu cy'abanyagitugu ariko tuzi ko institution judiciaire cyangwa urwego rw'ubucamanza rwigenga erega abantu babaye mu bihugu byinshi hari abantu bajya bavuga bati Uganda ni igihugu cya dictature ariko iyo ugiye mu butabera urarenganurwa abakongomani bamwe tuganira bavuga bati Kongo ni igihugu gifite corruption ariko iyo urenganyijwe urarenganurwa hari ibihugu byinshi bya Afurika sishaka gutangira ku bihugu by'abanyaburayi
ntabwo uciye mu ijambo se nuko narwibuka wenda niba ubizi ni ikihe cyemezo Museveni yafashe hotkuru ya Uganda igikuraho niba ari icyemezo yigeze gufata ntabwo nkibuka icyo ari cyo hotkuru igikuraho ibyo ntibibaho mu Rwanda ntibishoboka umucamanza wavuguruje Kagame ntibibaho yarara hese yajya ntabwo bibaho nuza yego hari ukuntu wenda biba bitameze neza ariko ntabwo yari ntabwo ushobora gufata umuntu nka Museveni ngo mwite umudikitateri Fransomari kwaba ari ukurenza urugero biriya bita za manda wenda ngo yavuguruye itegeko nshinga ariko umwe yabikora mu buryo amategeko yabyemeye n'inzego zabyemeye n'abaparlementari babyemeye bakabimwemerera kandi bakavuga bikagirwamo impaka wenda kuko yashoboye kugira abadepite benshi mu nteko bikamufasha ku impaka zikagibwaho ntabwo ari ibintu biza gute n'ababipinga mu Rwanda uribuka ko muri 2015 basaba kuvugurura itegeko nshinga hari umuhungu wo mu Ruhengeri wabyanze habaye inama nari Musanze nari mu Ruhengeri uwo muhungu baramufunze ahita afungwa kandi we yavuze yagaragaje mu nama y'abadepite bari baje kubyigisha ko ibyo bintu atabyemera niba akiriho ntabwo mbizi
icyo nicyo kibazo tuzakumenya niba akiriho wa mugani nicyo kibazo gikomeye naho kuba yarabyanze anyway reka tuvuge kuri izi ngingo twihuta nitubona iminota isigaye wenda twasomana ku mantere z'abatwandikiye nagira ngo tuvuge ku ngingo ebyiri nari navuze ku ikubitiro turavuga ku ngingo irebana n'ingabo z'u Rwanda special force muri Congo tunagaruka kuri komantere twakiriye kuri ministre Alfred Gasana reka mbere kuri Alfred Gasana twihuta kuko ntabwo ari ingingo itinda Alfred Gasana dukomeje kwakira amakuru nyine abantu batwandikira bavuga bati twabakurikiye mu biganiro byanyu mwagiye mutangaza muri iyi minsi ariko turashimangira yuko Alfred Gasana ni umugambanyi wo ku rwego rwo hejuru kagira inkuru rero wenda nibyo navuga ni amakuru aturuka mu nzego z'umutekano z'i Rwanda n'abantu ashobora kuvuga abari bo ariko Alfred Gasana impamvu bavuga ko ari umugambanyi ukomeye abantu bakwiye kumenya nari navuze parkour yewe ndejo cyangwa no mu n'abandi bagiye bavuga ku yandi maradiyo n'umuntu wavuye muri Congo watahukanywe nawe n'umurescapé azanwa aturutse Pinyitingi na Kisangani agezwa mu Rwanda 1997 akora ingando ahita yinjira mu buyobozi bw'igihugu aba burugumestre wa Nyakabanda niba nibuka arazamuka abadepite wa FPR agera muri INSS cyangwa iriya rura rwego nyine rwa rurebana n'imirimo y'ubutasi mu gihugu NISS yes ubugambanyi bwa rero nandikiwe aho buturuka na hangaha ni ukubera yuko Alfred Gasana ajya muri NISS yasimbuye uwitwa Habimana Habimana yoherejwe i Burundi muri ambasade niwe twavuga wabaye ambasaderi i Burundi nakora referense ko ikinyamakuru The Rwandan cyanditse inkuru ku itariki 31 z'ukwa gatanu mwaka 2013 kivuga ngo Augustin Habimana former ambassador in Burundi arrested in Kenya urumva ko wari ambasaderi w'u Rwanda mu mwaka 2013 yitwa Augustin Habimana yarari muri uriya mwanya Alfred Gasana yari arimo w'ubuyobozi bwa NISS mu Rwanda urumva rero Habimana yawuvuyemo ajya kuba ambasaderi Burundi asimburwa na Alfred Gasana ndagira ngo muhereho ngaho mubanze mutekereze impamvu abatwandikiye mu nzego z'umutekano bavuga bati uyu mugabo mumumenye n'umugambanyi Habimana rero yagiye i Burundi ubwo se Habimana agiye i Burundi kuva ambasaderi w'u Rwanda aragenda agerayo mu gihe cya 2015 cyangwa 2015 u Rwanda rutangiye kudestabiliza igihugu cy'u Burundi igihe cya kudeta igihe cy'amagrenade n'ibindi byose ubwo se Habimana yari i Burundi ntabwo yanejejwe n'ibikorwa bya Leta y'u Rwanda urumva ko yari ambasaderi i Burundi yavuganaga n'uru rwego rwa NISS mu Rwanda avugana na Fred Gasana tugurumva ko uri muri ambasaderi urareportinga ku rwego rwa NISS mu Rwanda Arufati Gasana rero yareze Habimana yasimbuye mu mwanya we mu Rwanda amurega yuko ari igipingamizi ko atubaha ibyemezo bya Leta y'u Rwanda. Kuko yaravuze ati uyu Habimana yaravuze ati ibirimo gukorwa ahangaha bafite evidensi ko birimo guturuka iwacu. Aranenga arakritika nyine abwira uru rwego yahaga amakuru mu Rwanda kandi ni nk'ukuntu wansimbura mu mwanya mba numva ko mfite nyi friendship nawe nkavuga ni Maître Valentin. Ibintu birimo kuba ku ruhande rwanjye mwitonde rwose mwe muratuvangira kuri uru ruhande. Uribuka iriya periode yabaga i Burundi abarundi bafashe abanyarwanda benshi bazaga kudestabiliza buriya butegetsi bwa Nkurunziza. So, urumva kuri ambasaderi rero Habimana yabwiraga Gasana amubwira ibyo arimo kubona ku ground kandi bafataga abantu bikaba evidence. Habimana rero ugusa akimara kumenya yuko bamutahuye yarahunze ntabwo yigeze ataha mu Rwanda arahunga ahungira mu gihugu cya Kenya. Akimara guhungira muri Kenya yakomeje kuvugana na ambasaderi yakomeje kuvugana na Alfred Gasana kuko ntabwo nzi friendship yabo ko yari yaramwizeye. Mu gihe baganiraga akimara guhungira muri Kenya baramutrakinze. Urumva nubwo Alfred yari muri iriya desk ya NISS aganira na former ambassador amaze guhunga agahungira muri Kenya byabaye ngombwa ko bamutrakinze. Amakuru rero adita uko twakiriye kandi agaragaza yuko nyine uyu mugabo ari umuhemu nuko nyine Gasana bavuga ngo kuba bamugororera mwanya yakoze ibikorwa by'ubugambanyi kandi abantu bakwiye kumenya. Uyu muntu aragira ati impamvu yagezwe ministre nuko yahemukiye ambasaderi wamubanjirije Habimana Auguste yahoze ari umuyobozi mukuru ushinzwe umutekano mu gihugu NISS. Nyuma yaho yoherejwe mu Burundi aravuga ngo yamaganye ihungabanya ry'umutekano mu Burundi kandi byakozwe cyangwa byatangazwaga na Desire Nyaruhirira uri kumwe n'aruze mushiki wabo muri OIF. Uriya Desire Nyaruhirira wungirije mushiki wabo bakorana yari i Burundi mu gihe badestabilizanga u Burundi. Aravuga ngo yarabimenye ko bamutahuye ahungira muri Kenya yakomeje kuvugana na Gasana wamusimbuye ariko Gasana aza kubwira Kaga ariwe Kagame ko baganira. Bakoresheje telefone ye kugira ngo bamukurikirane i Nairobi. Izi telefone tugendana za smartphone nababwira nti hari ibigo mugomba kujyamo mu kazisiga kubera ko kugira ngo bacurakinge former ambassador Habimana nuko bamucurakinze kuri telefone bakamenya aho yarehere. Murumva ko turabigeraho mu kanya. Pegasus urabona ko yatangiye kuva kera. Bakomeza bambwira bati bakoresheje telefone ye kugira ngo bamukurikirane i Nairobi baramushimuta kandi babifashijwemo n'inzego z'umutekano za Kenya. Urumva mwaka wa 2013 Leta y'u Rwanda karere ka East Africa yarajagajagaga ifite imbaraga yashimuswe na Karenzi Theoneste afatanyije na Mbanda Gerard woherejwe na Leta y'u Rwanda babifashijwemo na Peter Matsiko wari wabaye deployed muri Kenya bakoresheje ambasade y'u Rwanda i Nairobi. John Ngarambe woherejwe na Uganda yafashije kwambuka kumwambutsa muvana nyine muri Kenya. Urumva n'inzego za Uganda zabigiyemo uribuka ba karere kariro bakirimo bamufashije baramushimuse bamuvana muri Kenya bamwinjiza muri Uganda bafashijwe n'uyu mugabo witwa John Ngarambe wakoreraga n'inzego za Uganda yabafashije kumwambutsa umupaka bamuzana mu gihugu cya Uganda. Bakomeza bavuga ko yakiriwe ku ruhande rw'u Rwanda na Francis Kagame wamujyanye mu nzu itazwi muri za space houses zimwe twari tuvuga nyine ziba zikorerwamo iyicarubozo. Ikindi kintu cyabaye ngaha ubu bugenzuzi bw'ishimutwa rya Habimana ryari rikuriwe na Gasana wabaye ministre Alfred Gasana wabaye ministre ndetse na Karenzi Karake nawe wari ushinzwe external ngo aya makuru bayaherekanyaga na Kagame yategetse ko abazwa akorera interrogatory yarangiza akicwa hamwe wambazaga ati byameze bite so bavuga ko ngo aya makuru Kagame yatanze abagereza ko yabazwa akavanwa mu makuru yarangiza akicwa buri ya rero kubaraye mu kimu genzo y'Imana uyu mutanga buhamya arambira ati kumugira ministre ni ukumugororera cyambere bite nuko zira operations zirakomeye icyakabiri nuko umwegereza kugira ngo aya mabanga aba bafite atazabacika so ati kumugororera no kumwegereza arambira ati Kagame ndamuzi bya hafi kuba yamugize muri amwanya ni ukumugorora ariko no kumucungira hafi bite n'aya makuru ari sensible baba bavuga azwi so urumva rero uyu mugabo abenshi bati ntabwo tumuzi iki ni kimwe mu gihamya nagira ngo mbabwire ko amakuru yarazwi yagize uruhare kugambanira mu cuti we yasimbuye muri uriya mwanya ajya kuba ambasaderi mu Burundi bakomeza kuganira aranamugambanira kugeza bamushimutse i Nairobi baramuzana ababigizemo nawe mwabumvise so nagira ngo kandi kumvikane ku bantu batubaza ati mukomeze mucukumbura amakuru y'uyu mugabo aya ni amakuru ava mu nzego z'umutekano z'u Rwanda
ubundi buriya urebye ukareba muri iriya leta abantu ushobora kuvuga bafite ubumuntu bajyamo ni mbarwa cyane nko gufata nk'umuntu nka Biruta ni umugabo wibereye aho umunyamahoro afite ikibazo ateye ntago yagukiza yanakuregera ari urubanza rwabaye ubutare rwababaje abantu muri gacaca ni umudogiteri nibagiwe izina rye uwo mudogiteri yabaga muri Cote d'Ivoire Biruta niwe wagiye kumushaka amubwira ati ngwino uze ukorera igihugu nta kibazo ibutare rero ntibyari byoroshye umuganga bamugerekaho ibintu urumva yavuye muri Cote d'Ivoire itara nta kintu yikangaga araza araba umuganga ari butare anigisha muri kaminuza y'u Rwanda gacaca zitangiye bamugerekaho ibintu abo Biruta ntashobora kumurengera ntashobora kugira ikintu nagita mu marira rero abantu nk'aba nk'aba Biruta uzabasangamo nta kintu batwaye ni abantu beza b'abanyamahoro ariko abandi benshi uzasanga muri guverinoma nk'aba bagabo ukafata nyine nk'uyu mugabo n'amateka mwatubwiye Kagame se yamuha umwanya samuciki ni ibyo ngibyo nyine ni abantu baba barabanje gupfa mu mutima niko nabivuga noneho bakajya hari donge mfite n'abantu babanza gupfa mu mitima umutima do ubumuntu bukabashiramo nta bumuntu baba bagifite kuko nibaza nk'ayo makuru uwo muntu atanze uyu mugabo niba ashobora gutekereza abana Habimana yasize agatekereza umugore we yasize ubundi akajya yicara kurira imodoka ye akagenda kumva ari ministre akumva ari umuntu ni ibintu bitangaje hari umugabo wundi sinzi wabaye ambasaderi Burundi ubusinzi hano ari uwitwa Kabera Kabera nawe yagiye Burundi Kabera yabaye Ofet Kabera yabaye prefe wa Butare noneho igihe bahinduriye carte administrative aba guverineri w'intara ya Majyepfo donc yabanjirije Fidel Ndayisaba noneho Kabera yavuye aho ajya kuba ambasaderi i Burundi bivuga ko ageze i Burundi nawe yisabaniraga n'abategetsi b'i Burundi yasabanaga nabo bimubera ikibazo agarurwa mu Rwanda ntago nzi aho aherereye sinzi aho ari sinzi ibyo akora rero bigaragara ko kujya gukorera i Burundi nubwo ari igihe Kagame yigeze kwitwara nk'inshuti ya Sendede ariko ni bya bindi by'abanyarwanda nyine by'uburyarya byo kubeshana abantu bajya gukorera muri iriya ambasade ni abantu babaga bacungirwa hafi bakurikiranirwa hafi cyane sinzi aho Kabera aherereye sinzi ibyo akora ubu ngubu ariko yavuye i Burundi nawe bitameze neza yavuye
ubundi ibyo uvuga no kuri kuko twavugaga ubuzima bw'uyu mugabo ejo nibwo afite natangiye kubyumva ku wa gatandatu kuko ku wa gatanu nibwo namuvuzeho twamuvuze urebye guhera mu myaka y'96 na 7 bamugaruye mu Rwanda rutawe bamuzi aba sous préfet je pense burgomestre ariko kuri ye mbere ntabwo twatuyizi ko yavuye tingitingi na Kisangani urumva ni umurescape wa Congo nawe ariko urumva ukuntu nawe hano turimo turavuga kuri Habimana ambasaderi buriya se abantu bari munsi ambasaderi ya nawe yakatse imitwe
nabo yicishije ntibagira imbarwa nyine urumva na kugira ngo bakugororere nk'uyu mwanya nta gitangaza ugomba nyine nawe kuba ufite icyo wakoze ugomba kuba ufite icyo wakoze ariko ni imyanya y'ububwa rwose tujye tubivuga abantu babyumve ahantu ushobora kujya ku myanya ukibwira ko bagiye mu byubahiro ariko ni imyanya y'ububwa n'aho bari bagiye babyumva ko twabivuze gutyo
hano ti Bisamaza Jean Paul ndakuramukije ndabona urimo kwandika komantere nyinshi hano Bisamaza Jean Paul ati John Ngarambe ni permanent secretary muri ambasade y'u Rwanda muri Uganda nibyo muri buriya buhamya ndumva nari nabisomye ko habaye ira coordination yo kugambana mureke rero tujya kuri ya nkuru yindi ya Congo hari interview nakoze mbere yuko twinjira muri studio ifite iminota 30 tuyitega amatwi tuyikoreho komantere mbere yuko dusoza ni ikintu kibazo kirebana n'ingabo z'u Rwanda special force zirimo kwinjira muri Congo twabikomojeho ejo hari n'indi wenda segment nzakora kuri Bukavu bidakunze mu cyaro cyo kwa gatanu byazaza wenda muri weekend hari ibintu byinshi birimo kuza byihuta ariko munyemerere wenda kuri mugoroba batubwiye muri North Kivu ejo nababwiraga ku mwofisiye w'umunyarwanda twabwiwe n'uko yiciwe muri Sud Kivu hari amakuru nabonye kuri bagenzi banjye bari Buruseli bambwira bati hari abavandimwe babo bari mu Bubiligi bari mu Kiriyo urumva rega ubu umuryango nyarwanda wabaye mugari ushaka gupfusha umuntu mu Rwanda ikiro kikabera Australia ikindi kikabera Amerika ugasanga nabo batavuga amakuru akihuta kuko isi yabaye mudugudu turaza kubigarukaho mu kanya hari umufite w'umunyarwanda ngo waguye Bukavu ariko nibashaka kubivuga mu Rwanda by the way kuko babivuze bahita bishinja yuko bari mu mirwano cyangwa bajya kudestabiliza igihugu cya Congo ariko reka turebe ku makuru twabonye tumaze iminsi tubona by the way arimo kwandika mu binyamakuru reka twumve iyi interview turaza mu kanya tugaruka mwafata amazi icyayi kugira ngo muyitege amatwi irarebana n'ingabo z'u Rwanda zirimo kwinjira muri Kivu y'Amajyaruguru turabaramukije inshuti muteze amatwi raditahuka tubahaye ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi imwe mu ngingo tugira ngo tugarukeho turi ngo tugarukeho ku kibazo cy'ingabo z'u Rwanda special force muri Kivu y'Amajyaruguru twari twabivuzeho mu biganiro byacu bishize ariko kuva ejo twagiye tubona amakuru atandukanye y'abakunzi ba raditahuka batuye muri North Kivu muri Kivu y'Amajyaruguru batubwira nyine president w'ingabo z'u Rwanda ndetse n'uburyo zirimo kwiyoberanya zoherezwa ku butaka bwa Congo abakurikirana ibinyamakuru byo mu karere mwabonye yuko hari ibinyamakuru byatangiye kubyandika nanone twagaruka kuri buriya bufatanye bw'ingabo z'u Rwanda pardon bwa polisi y'u Rwanda na polisi ya Congo ngo igomba gukorera muri North Kivu cyangwa mu mujyi wa Goma hari byinshi inyuma rero ngira ngo tuganire wenda amagambo arambuye twifashishije umukunzi wa radiyo itahuka uri muri North Kivu kubera ikibazo cy'umutekano ntabwo ndi buvuge amazina ye reka ntangire musuhuza rero nizere ko munyumva neza muraho murakomeye urakoze cyane kubana na radiyo itahuka kandi mbashimiye kuba mukurikira radiyo itahuka aho ngaho muri Kivu y'Amajyaruguru turabizi ibibazo mufite ntabwo byoroshye ibibazo by'umutekano muke murimo guterwa n'intambara ziri aho ngaho icyifuje yuko twaganira ni ukugira ngo mudufashe muduhe amakuru amakuru y'impamo murimo kwibonera iyo tuvuga ngo presidence y'ingabo z'u Rwanda muri Congo tukaba tuvuga iyoherezwa rya special force muri North Kivu namwe muri aho ngaho ndagira ngo mudufashe kumva kino kibazo uko mukibona uko mugisesengura nk'abantu mwibereye aho ngaho muturanye n'igihugu cy'u Rwanda mubona urujya n'uruza rw'ingabo z'u Rwanda muri ako karere kanyu iki kibazo giteye gite ijambo ryanyu
murakoze cyane kuba muduhaye umwanya mu gifu kuganira na radiyo itahuka dushobora gusobanurira abayikurikira n'abayumva ikibazo giteye cy'ingabo z'u Rwanda hano muri no Kivu. Urakoze. Nk'uko namwe mwagiye mubikurikira nk'uko mubibona mu makuru atandukanye, buri gihe u Rwanda nta gihe gutangira guhereza abasirikare aha ngaha muri utu duce tubegereye two muri Rutshuro na Masisi bitwaje ko baje kurwanya FDR n'indi mitwe, ariko byose babikora mu nyungu zabo, ntabwo ari uko baje guhangana ahubwo baba bafite ibindi byihishe inyuma baganisha.
Urakoze cyane kuri ibyo bisano duhaye. Uravuga uti baba baje gukora ibindi bikorwa bitandukanye kiba kibazanye, ariko ubu tuganira hashize iminsi hari ibikorwa bya UPDF igisirikare cya Uganda kirimo kugaba ibitero ku mutwe wa EDF hariya muri Ituri. Amakuru ahari kandi agaragara ni uko Leta y'u Rwanda itanejejwe na presence y'ingabo za UPDF ku butaka bwa Congo. Nk'abantu muturanye n'umupaka, akenshi mutwandikira mutubwira ko mwabonye ingabo z'u Rwanda zambuka. Aha niho ngira ngo udufashe utubwire uko biba bimeze, impamvu mubona ko ingabo z'u Rwanda zambuka, n'ibirimo kuvugwa magingo aya ko hari iziba zirimo koherezwa magingo aya. Mube nk'abatangabuhamya mudufashe kumva kino kibazo. Iki kibazo ubona kimeze giteye kubera iki mushimangira yuko ingabo z'u Rwanda zambuka buri gihe ziza muri Congo?
Uko gusubiza iki kibazo, ntabwo gusubiza muri ubu buryo. Ingabo z'u Rwanda buri gihe zirambuka, uretse nk'ejo bundi mwabibonye mu binyamakuru bitandukanye, dufotora tugira dute tukabigaragaza. Ariko aka gace ka Rutshuro hafi ya hose bagiye bakagiramo deployment basimburanya buri gihe. Rero nta basirikare baraza bahambuka nijoro baca bahambukana no mu birunga mu tuyira dutandukanye, bakaza biyambitse imyenda ya FARDC bakajya mu maposisiyo yabo. Baba bafite imikoranire itandukanye n'iki gisirikare cya FARDC, harimo abantu baba bakoresha mu nyungu zinyuranye. Rero kuva aho ubugande butangiye kurwanya uriya mutwe wa ADF muri Turi, n'u Rwanda ntabwo rwicaye batangiye kohereza, ariko bari batangiye ahubwo barushijeho noneho gusa naho baramforsa abasirikare babo basanzwe bohereza aha ngaha baje kubongera aho binjira n'ubundi banyuze mu birunga, banyuze muri z'inzira za kabuhanga zari hose, yewe no muri Goma bahafite abantu. Ubwo ndibwira ko aba ari uburyo bwo kugira ngo bashobore kugira kuzajya guhangana cyangwa se kwijya gufasha uriya mutwe wa ADF nk'uko mubibona, cyane ko banashimishwe n'uko ubugande bwabugaragaze muri Congo.
Urakoze cyane kuri ibyo bisobanuro. Urashimangira yuko atari ubwa mbere baza, unashimangiye yuko basanzwe bahari. Imikoranire y'ingabo z'u Rwanda n'ingabo za Congo muyisesengura mute? Kuko sosiyete sivile aho ngaho muri Nord Kivu ikunda gushyira mu majwi ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Congo, ariko igisirikare ntabwo kiba kidenonsa yuko gikorana nabo. Wowe urambwira uti basanzwe banakorana, hari ubufatanye hagati y'ingabo za Kongo na n'ingabo z'u Rwanda ariko ku ruhande rwa leta ya Kongo mu gisirikare ntibaratura ngo babyemere bivugwa na societe civile ariko nayo navuga yuko ifite ijwi ritagera kure ku buryo byagira imbaraga n'uburemere ubona biterwa n'iki
mbere na mbere imikorere ya leta y'u Rwanda n'igisirikare cya Kongo hari ibyo bakora ku buryo buri direkite n'ibyo bakora ku buryo buri indirekite hari ibyo baba bumvikanye n'ubuyobozi bwo hejuru ndavuga perezidanse ya Kongo noneho n'ibyo bakora ku buryo buri indirekite hari n'abatazi n'uko byagenze ndavuga ko sirikare nyine bari baba bari nka hano habaye guhinga abamene bo hari n'ibyo batazi nuko baje gusa bo bashobora gukurikirana ngo bashingiye kuri FPS y'igisirikare cya Kongo bagashobora kumenya ngo abasirikare ba Kongo barangaha bari kubanza ahangaha nabo bagaca ku ruhande bagaca ahangaha bakamenya ngo barajya bacengana nabo muri ubu buryo noneho bagashobora gukora amaoperasiyo yabo abo bashaka guhiga bakabahiga abo bashaka gutega bakabatega nuko nguko bakora
ariko se bivuze yuko ingabo za Kongo zidafite intelligence ihagije ku buryo zabasha kumenya iyo mikorere ya special force ku butaka bwa Kongo aha ntabwo twashimangira yuko Kongo administration yayo yaba ari weak cyane cyangwa yaba ijenjeka ku buryo ingabo z'u Rwanda special force y'ingabo z'u Rwanda yabasha kumanipira izindi nzego z'ikindi gihugu
ni ukuvuga ngo niba nawe ukurikira ibya Kongo ari igisirikare ari inzego bwite za leta navuga ko uburyo bakora ni uburyo busa naho buciriritse cyane aho usanga bo bahugiye mu bintu biraho ngaho ntabwo bashobora itegeko ryabo ntabwo ko riri hasi cyangwa se ntabwo ko risa naho ari nta mirigaro ari nta mirigaro rero abaturage nabo bahugiye mu kuvuga ngo ndaramuka nte ndabaho nte ariko aka gace ka Nord-Kivu akenshi mu Rwanda rwarakajaje guhemera muri 1996 kugera uyu munsi ntabwo yigeze ari umutekano biterwa n'iki nihora gikurikira intambara zagiye zibera ahangaha nta kandi bazirosteza uretse abanyarwanda rero hari n'abari mu nzego bwite za leta birebe banga n'ibyo babona birebe babanga no kwivuga ni kiriya ko bivuze bidaho bifite abakomeza n'ingaruka abakomeza n'ingaruka urabizi abantu batandukanye bagenda ariko uretse no mu Rwanda uko bica aho bashaka uko bukene uko bwije n'ahangaha umuntu babona ushobora kubabangamira politiki yabo utavuga neza u Rwanda ntabwo ashobora kumatabira ibyo bintu ibimenyetso birahari ubushaka umuntu yariho
muri make urashimangira yuko nk'uko nabivugaga mu kiganiro cy'ejo tuvuga yuko leta y'u Rwanda ikora diplomasi ya terorisme uranashimangira yuko abakongomani bari aho ngaho muri Nord Kivu bagomba gukora bigengesera mu gihe baba bagaragaje yuko badenonse ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda babahiga babahitana cyangwa byabagiraho ingaruka bigahitamo kuguma aho ngaho baba bigengesera kuko bazi neza yuko special force cyangwa u Rwanda rukontorora ako gace niba ariko nakumvise neza
umuntu udashishoje ngo ashobore kwifata ase naho yirengagije ibibazo by'u Rwanda n'ibya Nord Kivu buriya ntabwo umukubaro muri kinyarwanda ntabwo ashobora kubitandukanya ushaka ijana ku ijana kurusha nuko Kongo ihagenzura muri sanyungu zabo z'uko haramutse hagize umutekano bakikira abakigana bari abaturage bahariya cyane ko n'abanyarwanda bose bahashirira niho bakwigira rero ni muri ubwo buryo u Rwanda rukomeza kuhateza umutekano muke no kugenzura ibihakorerwa ku buryo ikintu cyose kihabereye baba bakizi bakimenye kurusha nuko na FARDC iba yakimenye cyangwa se inzego za leta.
Aho ngaho nagira ngo byumvikane neza kuko ejo bundi Yolande Makuru yashimangiye yuko ibera muri Congo banabimenya kuruta Kampala kandi UPDF yibereye hariya wagashimangira yuko baba bafite amakuru kuruta nayo Kampala ifite. Kubera iki ubona iki kibazo gihangayikishije abantu benshi batuye aho ngaho muri Nord Kivu cyane cyane ariko navuga kuri la sentire ya Rutshuru muri teritwari ya Rutshuru tukaza Rumangabo tukinjira muri Masisi Bunagana. Kubera iki amakuru tubona avuga ko aha nariho special force igiye gushyira imbaraga cyane mu gusabota ibikorwa bya Uganda, ibikorwa by'Abagande cyane cyane tuzi neza yuko ari gahunda yo kubaka ibikorwa remezo, ariko hano turavuga ku bikorwa bya UPDF. Iyi special force rero ikaba ngo igomba gukora ibikorwa byo guteza umutekano mukeya muri ibi bice nari nkubwiye: Rutshuru, Rumangabo, Masisi, Bunagana n'ahandi hirya no hino.
Urumva Serge, niba Ubugande bwaragiranye amasezerano na Congo y'ubufatanye y'uko bashobora gufatanya bakabagira ibikorwa remezo bakubaka byafasha abo baturage bo muri Nord Kivu bakarushaho kuva mu bukene bakarushaho guhahirana n'ibindi bihugu, u Rwanda ntabwo bibashimishije. Icyambere z'u Rwanda uko rwafunze umupaka warwo n'Ubugande bawufunga, ntabwo bavuze ko bawufunze ku mpamvu za politiki, bavuga ko bawufunze ngo bashaka gusana ngo umuhanda igice gito cy'umuhanda wabo ngo ubakoze n'Ubugande. Ariko nyuma baje kubona ko atari cyo kibazo, ahubwo ko bari bafite ibindi bagamije. Rero hari ibyo bahombye, hari ibyo babuze. Niba Ubugande butari gukinura mu Rwanda ku buryo bugaragara, uyu munsi bakaba bari bashatse gufungura ariya marembo iriya mipaka iri zari tuti za Shasha, za Nyamirima, za Kitagoma, za Bunagana, akaba ariyo mihanda noneho yakoreshwa mu buryo bw'ubuhahirane ku Bugande na Congo. U Rwanda ntabwo rubashimisha cyane ko ibyo bikorwa remezo nibyo bitari bageze akagira umutekano bagashobora guhashya iyo mitwe. Uburasirazuba bwa Congo bukagira umutekano, inyungu z'u Rwanda navuga ko zasa naho zihagaze, za nyungu bahakura y'amabuye y'agaciro birirwa bacisha muri ibyo byambu byose zamuka birirwa zirarazamuka ijoro n'amanywa, ntabwo bazaba bakifiteho akisesi ijana ku ijana nk'uko babikoraga. Na komfuwane zabo zizahomba na ya mipaka yabo. Nakubwira ko urugero niba umupaka w'Agatuna yenda na Cyanika warinjizaga yenda nka miliyoni nk'icumi ku munsi z'abanyarwanda, uyu munsi nakubwira ko bisa naho ari ntayo binjiza. Ayo mafaranga yose ubungubu iyo biriya bikorwa remezo bikorwa bikarangira bigomba kujya guca ku iyo mipaka, akinjizwa n'iki? N'Ubugande na Congo. Ntabwo rero u Rwanda byabushimisha na gato rwose, ni nuko nguko mbibona. Ni ubwo buryo rero bakora ibishoboka byose imishinga ahangaha muri aka karere k'uburasirazuba kugira ngo bashobore gukurikirana ibyo bikorwa n'uko bashobora kubihungabanya buriya ntimuzatangazwe no kubona mu gihe runaka batangiye kujya batega ambushi imodoka zitandukanye no kuba bagira nabi abayobozi batandukanye bazaba bari muri ibyo bikorwa kongo n'ubugande bazaba bari gukora aha ngaha.
Urakoze cyane kuri ibyo bisobanuro, ariko ndagaruka inyuma gato hano muri izi teritwari nyine mutwandikira mutubwira ko mukomeje kubona ubwinshi bw'ingabo z'u Rwanda. Vincent Karega, ambasaderi w'u Rwanda Kinshasa, aherutse kubwira abanyamakuru ba Top Congo ko M23 ikambitse muri Rutshuru. Ntushobora gutandukanya M23 na RDF. Ntushobora kuvuga ngo uyu ni umusirikare wa M23, uyu ni umusirikare wa Leta y'u Rwanda. Kuba Vincent Karega arashimangiye ko hari presence ya M23 muri Masisi na Rutshuru, ubu twatandukanya dute noneho RDF cyangwa Special Force ku butaka bwa Congo muri teritwari ya Rutshuru, muri Bunagana, muri Masisi, Nyamirima, Rumangavu, aho hose? Mu gihe ambasaderi w'u Rwanda avuga ati M23 niho iri, kandi namwe mukamubwira muti murabona urujya n'uruza rw'ingabo z'u Rwanda Special Force ziyoberanya zinjira aho ngaho.
Serivisi birashekeje kandi biratangaje ibyo uvuga by'icyo kiganiro Karega yakoranye n'abanyamakuru b'Ikinshasa, nanjye narazikurikiye. Ariko niba nawe waricyumvise, ibibazo bamubajije ni iki yashubije? Ni cyo kibazo ngiye gusubiza ku buryo bufatika buvuge ngo yarasobanuye ku buryo bwumvikana atanga ibisubizo bigaragara. Urugero ku bijyanye n'ubwicanyi bamubwiraga ingabo z'u Rwanda zakoze bwikuba abihakana asazi tubereke imiryango bajimije bakabarimbura aha ngaha muri Rutshuru Musanze za Mwito ni henshi ntawavuga ngo barondore. Uyu munsi baza bagahagara hariya bakavuga ngo ibyo ntabwo byabaye, imiryango ihari, abavandimwe babo abarokotse bahari, aho byakorewe bareba abarokotse bahari, ariko n'abatari bibariye muri izo nama uwo munsi nubwo bashoboye kuyoboka. Biriya rero ni ibinyoma mu buryo nibwaburyo bakora bisobanuro babeshya, babeshya amahanga, babeshya n'abantu. Ariko ndashima ko hari abakongomani bamwe batangiye kubona ikibazo uko giteye no kwisobanukirwa. Ibyo uvuga uko biyoberanya mu ishusho ya M23, M23 ni bangahe? Ni bangahe? M23 ni abantu barangaho ntabwo bageze no kuri 200, ntabantu barangaho bageze no kuri 200. Rero byo gusa barasa kuko abari mu gisirikare cy'u Rwanda ntabwo bo muri M23 bari hariya, ni abantu bose bavuka hano mu burasirazuba bwa Congo muri Rutshuru na Masisi, imigenda na karere na bake bo muri Sud-Kivu. Rero ntiwashobora kubatandukanya nyine utazi kubatandukanya. Baza muri iyo shusho kuruse ni abantu bo mu Kinyarwanda barasa. Ntiwashobora gutandukanya umunyarwanda n'umuvukariye, ni ibintu bigoye. Ni muri ubwo buryo rero baza bagakora ibintu biterekeranye aha ngaha babyitirira ngo ni M23 ngo ni iki? M23 baranayikoresha ariko ibyinshi cyangwa se 90% mu Rwanda ntabwo babikoze. Ibikoresho ubuse bavuye i Buganda hari imbunda bakuye i Buganda byose bibanye babifatwa n'u Rwanda ari uburyo bwo kuvurwa n'uburyo bwo kubaho ari uburyo bwo kugira bati ibyo byose rero turi aha ngaha muri noti tuba twibona twikurikirana umunsi ku munsi ntabwo ntacyo yatubizi yabize abanyamahanga batagera aha ngaha cyangwa se batabizi akurikije ibyo duhari tukabizi kandi turabibona
ndagira ngo tusoreze aha ngaha umbwire uko wakiriye aya masezerano mashya hagati ya polisi ya Congo na polisi y'u Rwanda yo kwemerera polisi y'u Rwanda gukorera mu mujyi wa Goma aho ntabwo musanga cyangwa ntabwo mutekereza ko ari ubundi buryo bwo kwinjiza ingabo z'u Rwanda zikaza zambaye inifomu ya polisi kandi ari special force none zikaba zabasha gukomeza mu gukora ibikorwa byabo ku butaka bwa Congo ndabizi neza ko ntabwo bakeneye uruhushya rwo kwinjira barimo baraninjira turabizi ariko aya masezerano yasinywe yo kuvuga ngo polisi y'u Rwanda yakorera ibikorwa byayo muri Goma ifatanyije na polisi y'abakongomani ibi byo mubivugaho iki nk'amwe mubirebera aho ngaho muri North Kivu
biriya natwe twarabibonye twabonye ko hari amasezerano bagiranye biriya urumva baba baje mu buryo butemewe ariko noneho baba bashaka kugira ngo byibuze bagire ikintu cyabafasha cyangwa se dokima bashobora kugaragariza imiryango mpuzamahanga ko noneho bari muri Congo mu rwego rw'ubufatanye runaka ni muri ubwo buryo baba bashatse gushuka abakongomani babizeza ibintu bidahari n'ibintu bitanashoboka babereka ko igipolisi cyabo ngo cyateye imbere ngo gifite imyitozo yo ku rwego rwo hejuru nuko bashobora kuba babafasha gutunganya igipolisi cyabo ku buryo baramutse bafatanyije ko bashobora kugarura umutekano aho ngaho ariko ni ibinyoma buriya buyobozi bw'igipolisi cya Congo ntabwo waba uzi ibiri inyuma y'ibyo ngibyo buriya abacenga basanzwe bakoresha ni uko nguko baba babikoze aba ari ukugira ngo babone byibuze ikintu gishobora kubakura mu gihe baba bashatse kubazwa impamvu hari nk'abafatwa cyangwa se mu gihe baba bagaragaye ko bari bisa byitwa ko hari abapolisi ariko mirongo icyenda ku ijana ni abasirikare ariko si abapolisi bo ubundi ntibaba barabahaye imyitozo ya special force ntibayikora hafi amezi atandatu hari ibyo badakora byose twebwe nk'abantu mu kinyarwanda w'abantu muri batibu turabizi ni abavandimwe bacu twaziranye abakora training y'igipolisi nyuma yo kujya kuri training iyo special mu gipolisi cyabo barakorera za gapfo mu bugesera niba ari gakora ibiryoheye niho bikorera aho abatambariza n'abasirikare uretse guhindura umwambaro ariko ni uko nguko bakora ni uko nguko buriya icyo bashaka kugira ngo babone byibuze aho noneho yo kugira ngo baze ku buryo bworoshye ariko nta basirikare noneho babaje gufatanya n'abandi boherejwe mu buryo butagaragara
ubushize hari uwambwiye ati ikibazo cya Congo kirakomeye kugikemura mu gihe bamwe mu bayobozi ba Kongomani cyane cyane abo muri North Kivu uzasanga imiryango yabo ituye muri Rubavu cyangwa ku Gisenyi ukambwira uti byashoboka bite ko bikemuka ibibazo bya Congo byakemuka mu gihe abakongomani benshi bari muri administration cyangwa ari mu buyobozi bari mu nzego z'umutekano uzasanga bafite ingo ebyiri hari abafite urugo i Goma hari n'abandi bafite urugo i Rubavu hari n'aya mpamvu bambwira ngo biroroha kuba ingabo z'u Rwanda cyangwa u Rwanda rwakomeza guteza akavuyo muri Congo bitewe n'uko n'abakongomani benshi ubwabo nabo bahitamo kwimurira ingo zabo hariya i Rubavu ibyo byo mubibona mute
kuri icyo kibazo umbajije na Congo igeze igitekerezo gifatwa n'umwanzuro mu myaka yashize nk'itatu ishize cyangwa ine niba nibuka bigeze bafata umwanzuro ko abari mu nzego za leta kuba batagombye kongera gutaha mu kindi gihugu ko batagombye kuba mu gihugu cyabo kubera ko wenda cyagira umutekano ariko nyuma y'icyo gitoya ntabwo bakomeje guhagarara kuwo mwanzuro n'ubundi byabaye nk'ibisanzwe n'ubundi bakomeza kujya bakora bakorerwa mo bagataha rero icyo kibazo kiranakomeye Kongo ntabwo ishobora ntabwo irashobora kugifata nk'umwanzuro uhamye bishobora kugihagararaho kandi ndetse na Kongo n'abantu bakomoka muri aka karere ka Rutshuru na Masisi yewe n'akarere bafata impu zombi bari mu Rwanda ubundi bari muri Kongo ni naho bihera u Rwanda rubakoresha mu gusenya inzego za Kongo no kudestabiliza umutekano wa Kongo.
Ndagushimiye cyane ku mwanya muduhaye kuri iyi nkuru nyine mutubwira ibyo mwibonera n'amaso yanyu. Ndabizi umutekano ni ikintu gikomeye cyane. Ubushize hari uwambajije ati uzatubarize niba koko haba hari abakongomani baturuka muri Masisi, muri za Rutshuru no hirya no hino koko baba bumva yuko basapotinga special force muri ibyo bikorwa. Igihe muzabimenya mwaza bitubwira kuko hari abenshi bagiye babinyandikira ati niba munabazi twagombye kuzadenonsa amazina yabo abantu bakabimenya kuko ikibazo ntabwo kizakemuka abantu bagiha ikaze ingabo z'u Rwanda muri Kongo kandi hari bamwe mu bayobozi hari bamwe mu gisirikare. Mu gihe muzifuza kutubwira amazina nk'abo bantu mwazabitubwira tukabitangariza abatega amatwi raditahuka ko dufite audience nyinshi cyane badutega amatwi muri ako karere k'iwanyu. Nagira ngo ngushimire umwanya muduhaye muri incamake y'ikiganiro cy'uyu munsi ariko nizera ko iyi nkuru muzakomeza kuyidukurikiranira kuko urabona ko hari ikintu cy'urunturuntu ntabwo tuzi ko bizagenda uko izo ngabo nizikubitana na UPDF muri ako karere uko bizagenda ariko urabona yuko u Rwanda rushimangira yuko nyine rukomeje gukurikiranira hafi ibikorwa by'ingabo za Uganda muri ako karere ari nayo mpamvu tubona iyi presence y'ingabo z'u Rwanda yo kujya muri Congo iteye impungenge kuko aka karere gashobora gufata umuriro nyine nk'uko birimo kugenda byigaragaza. Nagira ngo niba ari cyo washimangira ngo dusoza ube wasoza noneho ngo ushimire kuba mwabashije kubana natwe.
Murakoze cyane kubona ku musozo natwe ntitwaza kubashimira tunabizeza ubufatanye mwazadukeneraho igihe icyo ari cyo cyose tuzakomeza gukora ibishoboka byose no gukurikirana ibibera aha ngaha umunsi ku munsi ku buryo igihe mwakwifuza ko twajya tubaha amakuru ahagije cyangwa se afatika y'ibyabaye twajya tubaha mu gihe gikwiriye. Murakoze babashimiye mugire ibihe byiza.
Urakoze cyane ugire ijoro ryiza iwanyu nyine ndabona ni mu ijoro mugire ijoro ryiza rero ubwo tuzakomeza mu bindi biganiro byacu bitaha kandi mwakoze cyane kuba mwemeye kutuvugisha kugira ngo mudufashe kumenya uko bihagaze muri kano kanya aho ngaho iwanyu nawe ubutaha mu bindi biganiro bya raditahuka. Urakoze cyane nawe kandi mwakoze kwifatanya natwe. Raditahuka ndizera ko rero mwabashe kumva umuvandimwe biterwa na software hari abambwiye bati ijwi ntabwo ryumvikana neza ugomba kuri twistinga bitewe n'ikibazo cy'umutekano. Njyemba banaryumvise neza kuko ni njye ubukora ikiganiro ariko ku bandi bantu ugomba gutwisinga iyo voice ye kubera ko arakubwira ati umutekano wanjye ntabwo nkwizeye. Ndizera ko mwabyumvise Maitre Valentin ndizera ko wamwumvise neza.
Njye namwumvise neza numvaga ibyavuga byumvikana neza.
Ya ni abantu bambwira bati ntabwo tumwumva neza ariko biterwa nanone aho babumvira biterwa reka n'ibyo smartphone hari igihe umuntu aba agiremo volume ya gatanu kandi ifite maximum ya 30. Reka rero dusoze ntabwo iyi ngingo turi bukinde kubera ko tumaze iminsi tubiganiraho kandi rekambire n'abakunzi baradita kuko ndimo ndategura ikiganiro cy'akabiri na Professor Charles Kambanda abifuza gufata ijambo muri iki kiganiro ababwirana ni munyandikire mumbwire muti udushyire ku rutonde ko tuzakora ikiganiro cy'akabiri mu minsi imbere rwose ndizera ko ari mu minsi mike cyane nzababwira itariki mu minsi imbere kubifuza kumubaza ibibazo tuzayigaruka kuko ije ikurikira ikiganiro twagize kuri geopolitike ariko naguha umwanya nawe turi kumwe mu kiganiro niba ari komantere ngufi ufite kubirimo kubera mu karere uko ubitekereza muri analize zawe mu minota mike cyane ko tuzabigaruka wenda mu kino kiganiro mbere yuko dusoza ko iminota iturangiranye
ntacyo nabivugaho Serge kugira umuturanyi mubi ni ukugushishyana nta kindi nta kindi narenza
umuturanyi mubi warataka kandi akarira bakavuga ngo niwe warenganye mu gihe avuga ngo akarinda ko abandi ntabwo akemera urumva baratuye ku minota irangiye noneho reka wenda dusoze niba ari cyo wumva wenda wasorezaho iyi ngingo tuzayigara kuba wenda mu kiganiro cyo ku gatanu bibaye ngombwa ariko tuzabigaruka kuba n'ibiganiro ndimo gutegura mu gusoza twibanze kuri ya ngingo y'ubucamanza niyo ngingo nyamukuru twubakiyeho niyo ngingo twafatiyeho ku kiganiro cyacu cy'umugoroba nabwo umwanya noneho niba ari cyo wumva wasorezaho tukaba twasoza
ikintu cya mbere abanyarwanda bagomba kumenya muri uru rugamba turimo niba abantu bahaguruka guharanira demokarasi no guharanira kubaka igihugu kigendera ku mategeko abantu bagomba kubanza gusobanukirwa ibyo ari byo kuko ntago ari ihinduka ry'abantu ko abantu bo bashobora guhinduka akaza n'abandi bameze kimwe nabo ni nk'uko twabonye ari nako byari bimeze mbere ko ibibazo dufite uyu munsi binaterwa n'uko n'abahoze hano n'abahoze ku butegetsi nabo ntacyo bakoze ngo bubake uwo muco wo kubaha amategeko yubahiriza buri wese rero dukeneye inzego demokarasi ni ukubaka inzego zirengera igihugu zikarengera bene gihugu twavuze ku
by'ubucamanza uvuze akantu gato nyemerera muri parantese n'ikintu buri gihe ngitekerezaho naba ndi kuri radiyo ntari kuri radiyo naba ndi muri siporo ngenda uzasanga hano hanze banavuga bati twararenganye turarengana ubutegetsi buraturenganya kandi majorite y'abikubwira bigeze kuba abayobozi nabo bigeze kugira ububasha bigeze kwicara muri ya myanya hano nabwiraga ubusinzi ariko ubundi ko wari umuyobozi igihe kirekire ikibazo cy'impunzi wagikozeho iki izi mpunzi zaduteye muri 90 wagikozeho iki adivayiza watanze ku butegetsi waroro yari iyihe nubwo akabaro uyu munsi tugafite ndi mpunzi nawe uri impunzi ariko njyewe hari igihe mbona biteye n'isesemin'isoni kumva ngo turarengana ngo turababaye mwaragize uwo mwanya wo gukemura ibibazo mugapfuka amatwi mugakumira mukavuga ngo u Rwanda rwaruzuye u Rwanda ni ikirahure uyu munsi mukavuga ngo turarengana ngo twarababaye ngo okay akahinda ndabyumva ntihagire untera amabuye ariko abanyapolitiki sitopure
nta gahinda ko batakaje imyanya yabo nyine nta kindi ibyo kuko abantu bagomba gufata umuco wo gufata responsibility urabona iyo wabaye umunyepolitiki ibyo wakoze tuzabivuga uko witwaye tuzabivuga hano twahoze tuvuga former general prosecutor ndamuvuga kuko yabaye muri iyo position n'uwabaye mu butegetsi bwa MLN tuzabivuga kuko tuzavuga uko witwaye uko twakubonye ni ukuvuga rero abanyepolitike b'abanyarwanda bakwiye gutekereza ko igihe kigeze cyo guhindura uburyo bitwara kuko uko bitwara ubu ngubu bizavugwa kandi bivugwe mu buryo butari bwiza buzabakoza isoni bugakoza n'isoni n'ababakomokaho
numurage mubi baba basigira aba bakomokaho urubyaro rwabo nicyo kibazo ashakuza bakajya bagakangata bagatuka abantu bakagira gute bakita abantu ibi nibi ariko ntibazi ko ari amateka y'ubuzima bwabo n'aba bakomokaho bari kubaka naha rero twivugiye ku by'ubucamanza ubucamanza bw'u Rwanda twavuze ko butariho kubera ko n'urwego guhera muri 1994 na 5 twabibonye abari ubuyoboye batigeze bagira ubutwari bwo kurengera abarubamo hari umuvandimwe wanyoherereje liste anyibutsa amazina y'abayoboye donc yabari mu rukiko rw'ikirenga bayoboye amashami y'urukiko rw'ikirenga reka nyavuge hari urukiko rw'ikirenga rwayobowe na Yohani Mutsinzi ariwe perezida warwo noneho akagira abamwungirije bakaba na perezida n'abaperezida b'amashami aribo Kiza Auguste yari perezida w'urukiko rusesa imanza Cour de Cassation nari nibeshye mvuga Conseil d'Etat yari Cour de Cassation yapfuye yishwe ni ikimwaro ku gihugu
kandi nta enquête
yigeze ikora hari Alipe Nkundiyaremye yari perezida wa Conseil d'Etat urukiko rw'inama ya leta yirukanywe ku kazi ahunga igihugu agwa mu Bubiligi kubera kandi yahunze ibibazo byari bihari n'uburyo yari yirukanywe mu kazi buteye isoni hari Vincent Nkezabaganwa yari perezida w'urukiko rurengera itegeko nshinga pour constitutionnel yiciwe iwe ku gisozi mu rugo niho bamurasiye Baritazari Kanobana sinza amakuru ye yari perezida de Cour des Tribunaux ishami rishinzwe inkiko hakaba na Paul Ruyenzi wari perezida wa Cour des Comptes we yaje yavuye donc yitabye Imana mu buryo busanzwe ariko hanagira mvuge niba urukiko rw'ikirenga abacamanza bashobora guhura n'ingorane zimeze gutyo abacamanza bakoherezwa muri gereza bagafungwa procureur agafata icyemezo cyo gufunga abacamanza b'urukiko rw'ikirenga abacamanza bo hasi bazagira ubwisanzure bate ntibishoboka hari umucamanza witwa Murara Odeta yari perezida wa Cour d'Appel umucamanza mudamu w'intwari yari afite hari umucamanza wakoraga mu rukiko yayoboraga witwaga Nkundifura Anacrete nyakwigendera Anacrete yari umusaza mwiza w'imfura uwo musaza aza kugira ibibazo byo gushorwa mu manza nyimizi za jenoside ibyo nibyo niboneye n'amaso yanjye uzi ko Odeta ka perezida wa Cour d'Appel Anacrete yajyaga kuburana cyangwa kwitaba procureur i Nyanza akamushakira abasirikare n'imodoka bamuherekeza kujya kumva iyo susi ko ari umukozi we akagira ubwo butwari bwo kugira byaje kunanirana nyine hazamo imbaraga z'abanyabubasha abandi bategetsi ba procureur bo hejuru n'iki Anacrete baza kumufata baramufunga ariko igihe kiragera araburana aratsindagirwa umwere yaje kwitaba Imana yarahunze igihugu ariko nari mbivugiye kuri Murara nerekana agaciro k'umuntu wumva agaciro k'umuyobozi mu rwego rw'ubucamanza n'icyo akwiye kubakorera ubucamanza icyo nicyo tubuze uyu munsi kuko abayoboye urwego rw'ikirenga rw'ubucamanza ntacyo bakora ngo barengere abacamanza ari nayo ngaruka y'uko abacamanza bakorera mu gihunga no mu bwoba kuko iyo hagize ugira ikibazo ntawumurengera ntawumwitaho urumva rero umucamanza ukorera mu bwoba no mu gihunga nta wundi musaruro azatanga ni ubutabera bupfuye kugira ngo nawe ataza guca imanza akazigiramo ibibazo ngicyo ikibazo gikomeye dufite nahoze mvuga abacamanza b'inyangamugayo igihugu cyatakaje twavuze Sanzuela François Xavier n'umuntu uzwi w'inararibonye. Twavuze bagasasira Ephraim yari umwarimu, yari umucamanza w'umuhanga, akaba umwarimu mu mashuri ya kaminuza, wanditse ibitabo abanyeshuri bigiwemo. Ntiyigeze ahabwa agaciro nk'umuntu wakoreye urwego rw'ubucamanza. Twavuze ba Dr. ya Karemye Jean Bosco wabaye perezida w'urukiko rwisumbuye, urukiko rwa mbere rwemezo rwa Nyamirambo. Abacamanza b'inararibonye bagombye kuba batanga umusaruro ukomeye ku gihugu uyu munsi, ariko abo dufite ni abantu bashyirwaho mu nyungu za politiki. Abo ngabo ni abagabo banze akarengane, barwanya akarengane, bahangana nako, banga gukorera ku mabwiriza n'andi mategeko abangamira inyungu z'ubucamanza, kugeza n'ubwo bafata risike zo guhara ubuzima bwabo. Abo dufite uyu munsi bahindutse ibikoresho by'inyungu za politiki no gukandamiza rubanda. Niyo mpamvu mvuga ko rwose nta soni mfite ubucamanza u Rwanda rufite uyu munsi burasuzuguritse cyane, kubera ko ntibubasha kurengera abenegihugu, ntibubasha kurinda uburenganzira abanyarwanda bahabwa n'itegeko nshinga. Wenda nasoreza kuri icyo ngicyo.
Maître Valentin Akayezu, reka ngushimire kandi ubwire yuko kuva twatangira kino kiganiro cy'ubucamanza n'amategeko, abantu benshi bagenda banyandikira nyine petit a petit, nyine nirwo rugendo bigenda biza. Nanjye ntabwo ibintu by'amategeko najyaga mbyinteresa, ariko mu byumweru tumaranye twicaranye muri iyi ntebe ngenda nunguka ibintu byinshi. Ejo bundi mugenzi wanjye David Himbara yambwiye itegeko nshinga ingingo y'114 niba wibuka, avuga ukuntu
twayivuzeho n'uko twayivuze twihuta. Cya gihe tuvuze twavuzeho twayivuzeho naracyumvise ikiganiro. Nibyo itegeko nshinga by'u Rwanda byanditsemo ko perezida adashobora gukurikiranwa yaravuye ku mwanya, akurikiranwa ari mu mwanya gusa. Naho yaba yarakoze biriya byaha nyine mwavuze byo kugambanira igihugu cyangwa kwica itegeko nshinga, biyo adakurikira akiri kuri uwo mwanya ntaba agikurikira mukundi. Nyine ni ya mategeko abanyagitugu bishyiriraho, ngira ngo no muri Congo Kabila hari icyo kibazo, wabonye yanuza yeruka gusohoka ya hari icyo kibazo gikomeye, kuko hari iyo immunite
buriya mu itegeko nshinga n'intushable.
Niyo mpamvu hari icyo kibazo gikomeye kereka pariroma yo muri Congo urabizi Tshisekedi Fachi nta mbaraga nyinshi afite, abategetsi kuba bahinda, abadepite kuba bahinduye itegeko nshinga ni procedure zigoye. Nyine aba abanyagitugu baba babirebye bakajya, ariko ni ibintu bishobora guhindurwa inzego zikomeye, ibyo bashyizeho abantu baraza bakabihindura.
Reka ngushimire dusoze kuri uyu mugoroba, nkwifurize nyine kuzagira weekend nziza, tuzagaruka ku wa kane cy'umweru gitaha kandi
kuwa gatatu
kuko n'iminsi n'umwaka urarangiye, nk'uko mubibona iminsi yihuta. Ubwo tuzagaruka ku itariki ya 29
zaba turi gusoza umwaka, hari ikintu twavuganye uzagitekerezeho.
Kuwa mbere nzababwira uko tuzabikora nyine. Urumva ko ikiganiro cyawe gisoza umwaka cyaba tariki 29.